Kutsiwa vugara nga manda, rotakara nga manda madekwana na musu udhiwa uri kabumutu hashu, lina vuchiro usafi, vuchiro wa mzimu washu, hopa ndeka nywangandimi za muriro kawabo, naone za dzulaka mungu na mungu wabo, unobote ba dhadzu wangami ya mketwa, naone batomo wa mbanga zimu zindimi, samu simuya uchivapa ubura. O kutsi rurivu ahani iwe zauri iwewe dhikete kanya kachibizo, azvimanga dzimure na washu uri nga ilo dhuva ni dhuzudiva uri ndika kutsi naone kutsi ukanne, neka inwi na inwi kanne, ngandire ine mudzimu watadhuru adzula vukati ya vatu vawe. Chipinga nyana, shango alicha dhombona, na ozora aro ni dhombona, nga uri ndidhobana vwe inwi na kavwe inwi usika magumoni ya shango. Vasika chikati chingwa na chingwa cha chibizo, udhova uenepa, asashanduki mrova na musi na rini na rini. Naone rududhiva nga mishumo ine wadho ita. Hizu zigazu dotebe la avo, vane batenda.
Lord, seeing the climax.
Murena richi vona vona chiuru za chazukati zote, chipinga chikuru gera, upera, na hone uyanga usaperi huko jena. Kutsi mzimo, rotakaranga manda udhiva uri, rikuchira kama asarera na musi, richi raveresa machiro ashu na vona rushaka, ra zipikwa zine rabanazo, zipikwa zine rabanazo, na vona urumia mketwa wejiandango. Mudzimu, ngabe mutumwa na mumwe, kabu hone buketwa madekwana na musi, urimuwa izi zikatizwa chibizo zine rakuchira kazo, naone rashavera nga utabanya kamurena Yesu, nga urusungwari wa zika gara uri, zinala murena nditawara kulwane, ine babu ya bagidime lakayo naone babu ngeya. Oh, mudzimu, idhama ndekwa nana musi, naone udolise bumutu hashu murena. Wisa batendiriki, oh murena. Vane vado dada, ravelesa kaungu zitungupa zao, murena. Vadivi, vasune batia utenda, unambizo, zamulisa hungwe na hungwe. Ria rabera kotsi, urivadofa uyo murisa muhuru wa sambi, ene murena Yesu, muya wawo muhuru, uambe madekwa nana musi, uri ngwananga idakane unondidhonea sabata uawero une hafunera vuyo hanu hauyanga usaperi usu zunguruswa umonakali fasi saizuri chivona chipinga chichikutua zino jitendele kutsi ambanga kamu ambi techeresa nga kandeve za abo bapfao nga uro techeresa rote nga zina la Yesu ya rabela amen ningazura. Zvino madekwana namusi riri kuguda kachikati chachivizo chavuviri, ndivona vunjano nechikujia notsi na zvitu, uno iyo ndiyo nembuno ya uri ndiite uri zvive kagara chipinga chote. Zvino chikati chachivizo chavuviri, chova chichivizo ofisi mirina, uno chova hone chikati chasimirina, chojena nga chipinga chitimu si chikati cha Efesa, chichiva, chikati cha Efesa chotoma nga AD futanu tanu, usika AD dana fusumbe, chikati chasimirina, chijena nga dana fusumbe, uno chaya ka madana mararu fumimbiri.
This church is the persecuted church. The one that wears the martyr's
crown. Hechi chibizo ni chibizo cha utoborwa. Chone chine cha ambarakare ya baburawa. Ni chibizo cha matupo. Unofurupeso ya mzimu kacho. Chibizo cho nangiwa o kacho. Hova uchine ya kare za pchiro. Chibizo chingwa na chingwe chova china narizi. Ye yabayo fari wangachanda cha mzimu. Checha ime na mudinda. Waicho chikati cha chibizo. Wakwine anena ngamu gumbura. Oba uwa chikati cha chibizo cha Efesa. Nga urubibili ai ambi uri ndi bonyi. Oba apauro. Nga uri ndi ene wea tumbura chibizo cha Efesa. Naone oba amshumiri wa chikati cha chibizo. Wea dhisa cheza ka chibizo. Che Yohane muketwa achi isa panda uvae nepo. Unuhate vela polikep. Na utapasi. Polikep. Kandi raro na utapasi.
Now, the Smyrna age, I believe with all the that I have been able to find, was Irenaeus.
Zvino chikati cha Simirina, ndiyatenda nga zvote uri ndokono wana, oba a Irenaeus, uno zvino ndikotoda unipa mbuno ya uri ndingani, ronanga Irenaeus madzuroni a Polycarp. Zvino vunji ya vatu vabafunzi vaumbura, na vadzidzi vabibiri uri murumwa oba a Polycarp. Polycarp ova mufunziwa wa Yohane Mukhethwa izo ningo no Polycarp afunela o ova amubulawa vumuthava tswi kambilu nahone vamubulawa zvino fedzi ova munna muhulu munna divehaho munna Mukhethwa wa uruga husina zvimwe mumwe wa vakreste vahulwane veravuya rava navo uno hova husina chitu chena vane chinga amba chivi kha vutshilo havo.
The reason that I chose Irenaeus because I believe that Irenaeus was more closer to the
city sauri ndinange Irenaeus ngauri nditenda kuti Irenaeus ova atsini na rumwaro kura zve Polycarp avazo ngauri Polycarp odzitika zvinji ngaka muhumbulo wava Roma wavumba dzangara unoono Irenaeus ova achihanedzana nazo okwata ozvirandura roperirawo.
And then as we all know, the Christians were coming at the night of the
Passover. One of the issues was whether God was three or four. And Irenaeus testified that God was God. Now, Irenaeus testified that God was God. Now, Irenaeus testified that Ningavara uvaka the Antonicin Fathers, volume ya utoma, siatari la madana mana fumimbiri, utotopora stuku, ara nichitodo mwana izopasi, volume ya utoma ya the Antonicin Fathers, unokasi atari la fumimbiri, unondiyone, ara nova nichikotoda volume, nichipida cha ofeza cha volume ya vraru, ningadivara chituchote, unandimana zovaraho zazo, kana mitarazi yovaraho, zvino nditomo vara kayaofedza yavufumi mbiri ndimana dza furaru dzayo atingaivari yote fedzi chipidza chayo humwe usumbedzwa hotenga uraro huchiva husumbedza vuimo hamutina one chichiraho chitii niyavona uku lingedzo wamba uri vomuvidza kotsi murwa namuya Mukhethwa uno ari ayo ndi maimo husi madzina maimo achiraho chitii ndizvone kokotoro zvine rakadzifunza nanamusi.
As for the example, and then in parentheses, in English,
sa tsumbo, unozonezo nga uva kamureza murwane, nga wachikuwa, murena wamanda, murena kotsi abote, muzimura manda ote, muhuru huru, musiki, muiti, na zvinga ozenezo, haya asimadzina na maimo autebekana azvichirawo zvopambana nawo, fedzi zvamutina one asashanduki. Amen.
By the name of which the one God Father is
Ngadzina line mudzimu muti kutsi ndi ene ene ane hezvi zvote kutendera kazvote ha uchira mudziwa zvote zvichirawo.
Irenaeus says that all these titles are summed up.
Irenaeus uri haya maimo ote afupifadzwa kadzina liti pasi ya mudzimu muti naone atova maimo azvine ava zvone ova adzuva lasheruni ndizve ava ezone ndi maimo ova anaridzi masase ova amurangi ova amukunyeredzi izvo ndi maimo azve ava ezone ova akosi ova amurwa ova amuya Mukhethwa fedzi huna mudzimu mutihi mudzimu mutihi naone dzina lawe ndi litihi uno ndiyone mbuno inoita uri nditende uri Irenaeus ova ako amba zvone kautaurichedza hawe hapa kana kutaurichedzure kawe kamamwari chimwe chitu chine ndatakaera univarera chiwana nakabhugu how did it happen uno hezvi ninga vadivi vadziva zvakare uno how did it happen nga RC Heseltine dziva zvakare yazvividzo zvauranga uno hapa kasi yatarila dhana fumaro mpodza chimuya kachipinga cha Irenaeus AD dhana fusumbe sumbe usvika madhana maviri mbiri zvino chiitisawo uri nditopore izvi zvikouya kateipi neavona huno huno zvinodyiwa zvaiswa kadzibhuku. Hova huchipinga chaIrenaeus hevanji vazvividzo zvavo apostora zvaFrance zvova zvina mpo dzote dzazvimuya Mukhethwa zvobva kaye achifunza neavona muradho wachividzo chaIrenaeus ngeLyon ndi Lyon France oambangadzi ndimi.
It was not uncommon to see someone dead brought back to life.
Zvova zvinodhowereya uvona mutu ofawo achivhuswa podzo hoba upodzo, hoba uchiwo cha duva na duva kha zothe zwa vhuevangeli, zwivhidzo zwa vhuevangeli umwe na umwe, ngauri Irenaeus o vha a tshi ḓivha u zwi funza.
Miracles were frequent. In fact, those churches were never without
Madembe o vha a tshi anzela u itea zwavhuḓi vhuḓi, hezwo zwivhidzo a zwo ngo vhuya zwa shaya u vhona dzwa madembe a vhuhone ha mudzimu kana a nga bona, u imiswa ha elemente dza mupo nga madembe, u humbudzwa vhakriste vha vhuevangeli ha ilo ḓuvha o vha mufunziwa wawe a funwaho.
But from the histories of the past we cannot glean a
fhedzi ubva kha ḓivhazwakale ya kale ri nga si sumbe na huthihi he ha vuswa vhafu kha tshivhidzo tsha u ranga tsha Roma. Avho ndi vhathu vhane vha si na dzangalelo kha sia, vha khou tou amba ngoho ndi ḓivhazwakale.
That's why I think Irenaeus, because you see he had the same faith that Paul and the disciples had handed.
Ndi ngazwo ndi tshi elekanya uri Irenaeus nga uri ni a vhona o vha a na lutendo luthihi lwe Paulo na vhafunziwa vha lupfukisela fhasi, ndi ngazwo ndi tshi tenda uri o vha a murumiwa wa tshivhidzo tsha Simirina, ngauri o vha a na pfunzo nthihi dza maṅwalo, uno pfunzo dzenedzo dzi fanaho dza maṅwalo kha mutheo wa ipfi la Mudzimu i ḓo bveledza zwithu zwithihi tshifhinga tshoṱhe. Arali na nga to dzhia fomula nthihi ya Mudzimu nahone na i tevhedza thwii hu si na ndavha na zwine tshivhidzo tsha amba, itanu i tevhedza nga nḓila ye ya amba i ḓo bveledza tshithu tshithihi. Uno izwo ndi zwe Irenaeus a ita. Zwino ndi elekanya uri Polycarp o vha a muthu o lugaho u pfesesa, fhedzi ndi ri vho ḓitikesa zwinzhi nga tshivhidzo tsha dzangano. Uno u fana na zwe vha Nikolatini vho vha vha tshi khou ita, vho vha vha tshi khou dzudzanya tshivhidzo na u kuvhanganya vharathu fhethu thihi, zwine zwa vhonala zwo luga lwa vhuṱali, fhedzi ni a vhona wone muya phanḓa kule nga maanḓa ha zwa vhuṱali na ṋama u swika kha ni nga si vhuye na humbula zwone kha muya. Mihumbulo yanga mihulu i nṱha ha mihumbulo yanu, u ralo Mudzimu. Nḓila dzanga dzi nṱha ha nḓila dzanu, ngauri hu tou vha na nḓila nthihi fhedzi ya u ita hezwo, itani mutevhela nga luṅwalo. Ndi zwone. Zwino ri nga elekanya uri arali ro vha ri tshi khou bva hafha, arali ndo vha ndi tshi khou ya Chicago madekwana ṋamusi, ndi nga bva hafha nda ḓiwanela khampasi. Uno nda ri zwino kha ri vhone Chicago ho dzula nga heyi nḓila, zwo luga, ndi ḓo ya ngayo. Ni nga si bve nnḓa Jeffersonville, ni a vhona. Ndi tea u wana mapa wa nḓila, uno hu na yone nḓila yo vhewaho uri ndi kone u ya Chicago nga awara dza rathi kana dza sumbe dza u enda nga goloi, fhedzi nga si ko sokou khauledza nga hune nda funa. Aeroplane a i suku zhoka nga hune ya funa, u na hone vhutumani ha tshimu yanu kana muṅwe vhulapfu na zwithu zwine a tea u fhufhisa zwa iṅwe digirii zwine a tea u dzula nazo. Hu na nḓila yo itiwaho, nahone Mudzimu na nḓila. Mudzimu na nḓila kha tshivhidzo tshawe, kha vhathu vhawe, nahone hango vhuya a ḓiimisela uri tshi langulwe nga mupapa, vhakardinala, vha archbishopo kana vhalavhelesi vhahulwane. Muya mukhethwa ni mudededzi wa tshivhidzo tsha Mudzimu a tshilaho u tshi takula. Uno vhukhethwa hoṱhe a vhuyi kha mukardinala kana tshife, u mu ita muthu mukhethwa kha tshivhidzo tshiṅwe na tshiṅwe. Tshivhidzo tshi na ndugelo kha ndugelo nnzhi kha muya mukhethwa u fana na mureri muṅwe na muṅwe, mufunzi, mudikoni, muhulwane, tshiṅwe na tshiṅwe. Tshivhidzo. Uno mbune ya uri vha tshi vhidze vha Niko la it, u nga ro vha nazwo madekwe, vha Niko Latin, ro kwasha ipfi nahone ra ḽi dzhia u bva kha Tshigirika. Huno Niko zwi amba Niko, zwine zwa amba u kunda kana u penya. Mini Niko, Niko Latin, tshivhidzo, u kunda tshivhidzo, na u tshi penya nga u vha fha ngona ya munna. Vhafunzi vhane vha ḓo vha funza nahone vha ḓo vha na u pendela nga tshavho. Ndi nga nḓila ye khoro ya Nicene ya farwa ngaho, ngauri vhanzhi vho kuvhangana vha ita ngona kha khoro ya Nicene. Arina a thi ṱoḓi u amba zwinzhi khazwo, ngauri izwo ndi zwa madekwana a ḽavhuṋa kha khoro ya Nicene. Fhedzi ndi henefho he tshivhidzo tsha Roma Katolika tsha tumbulwa hone, ubva kha tshigwada tsha vhathu vhe vha vhe mashanduko a vha Paulo mukhethwa na Irenaeus na Martin mukhethwa na u tsapasi. Vho vha vha vhakriste vho shandukaho ubva kha vhuhedeni uya kha vhukriste, fhedzi vho vha vha tshi ṱoḓa u humisela tshivhidzo murahu kha tshivhumbeo tsha vhushumeli ha testamende ya kale, ufana na uba na chipe mhuru, na na utebeka na habu apostola, ufana na uva mpapa, atebelonga mungu mpapa, atebelonga mungu mpapa. Are chinga sanga kabibili, hey, nidowa na uri ito bango kokotoro, na uri mudzimu ohatula hani chitu uva urangani, unuchikaricha chibizo madekwe uri, ni azvenga, nga urado na chibizo. Mudzimu wangu vya atendela chibizo chichi chimbizwa nga mutu. Mudzimu chimbiza chibizo chawe. Naone uchi chimbiza waka zimpo za muya. Zimpo za muya zika chibizo. Ulira misa muya. Una ofisi tanu za mshumeni kachibizo chawe. Automa kaa hotendi wapostora. Kana bafunzi rungwa. Bafunzi rungwa ni mbizo kurani rehoni. Apostora. Lone ifimfuzi rungwa li amba orumi wao. Muapostora zi amba orumi wao. Ningani bubi ya bananga ubizwa ufi bafunzi rungwa. Atidhibi pezi ndi wapostora. Zoruga bapostora, baprofita, badedezi, baevangeli, bafunzi. Zino ndi zone ofisi. Zona ingi wao za mzimu kachibizo chawe.
Then in each local church, there's 9 spiritual gifts.
Zvino so kachibizo chimwe nachimwe chahayani, huna dzimpo dzataya dzachimwe dzine dzadakavatu. Izvo nindivo butari mpo yaupodza ushuma madembe wambanga dzindimi, utarichedza dzindimi, uno hezvi kuti zvote zviya kachibizo chahayani.
And every person in the church has an individual ministry.
Uno mutimunga na mumwe kachibidzo una vushumeri hawe samutu. Uno uwo vushumeri hamutu aete. Uchimbira na vushumeri hote. Ukwatisa muviri wa Yesu Kristo. Uno ngasibuye. Zvino ererwa nehezvi. Uri hapa ndi. Ndidotara hemitaro madekwana namusi. Chibidzo cha utoma. Efesa. Simirina. Pegamosi. Tiatira. Saradisi, Philadelphia, na Ladokia. Zino elwani munga suzote zujivela panda. Hichi chibizo chova china ukunye na hamuni. Pezi magumone ya chikati cha chibizo. Riwanurusuru cho tsikerezwa. Chikati cha chibizo chinotewera cha tsikerezwa zinji. Zinji, usika hechi, oto saratasane, unasuzi sigati. Oraro, oh, musiri chisika kacho chikati cha chibizo, Tiatira. Zvino ngamura musi icho choda, mudzimu vhusa mujeremani nga dzina la Martin Luther, we avuyisa chibizo murau hapu, chatomanda zvituku, afunzo itwa orugao, zvenezo hadha Martin Luther, afunzo itwa orugao, zvenezo hadha John Wesley, naone afunzo ketepadzo, zvenezo kae chikati cha chibizo hapa, Babu ya mrao tui kandovezo ya miya mketwa hapu. Nga zigazu tina butoro. Utsapasi. Hapa ndiye chavahone. Nga kamingwa ya madana fumitanu asukati za suisi. Nundi hapu ela suisi. Gana chikara chirafu cha chibizo. Tera vana choka asukati za chibizo. Uno hapa ndune cha toma uda. Uitua orugaho. Ukete pazwa. Ndovezo ya miya mketwa. Uno bibili yori. Kama guma ya chichikati. Uri haba batu batuku hapa. Vado tsikeredzwa nga uri chibizo chiticha Pentecost chidotomoita suziti zveva toma murau hapa va Nicolatini. Oh mudzimu irini pumure usvika ndichisvika kazvezo ni abona zvine ndingabona henepo ni abona usvika ndichingabona hapa uno ndidonisumbedza uri mudzinda wechichikati chachibidzo udovenga denomination muya udovhuwa kavana zvodzorera uvanga uraro. Uno zino rina, zino, ara nanga jera njere hezi, urichoba chichiguru hapa, chava. Zenezo mapesolo ni chaveranda, zenezo chatoma hapu, Luther achiumisa na mrao, uito orugao, uketepazo. Ndovezo ya miya mketo, uno haene po kachipinga cha upero, achinakisa rapasi, usika hechi choto sara katukutuku, urichivechote. Utoba chitukutuku hapa. Nunimusi achi jambelera, arari asa pungu za mshumo, wabamu fupi utera banangiwa, auna nama ini adochizwa ni abona. Kezoa, hene po kachipinga cha upero, sinofarani hezo kamumbro wanu. Sinorukeo toma kaya chichikati cha chibizo cha Simirina, cha utoma nditoza ujivisera kagarapa kabambiri line, line ndabanalo. Sinochikati cha chibizo cha bubirichi Simirina. Naone ndi akora uri note nidotenderana na kana upurupera uri oraro kana stuku na ozoraro uri Irenaeus over analysis yacho chikati cha chibidzo. ova a mudzinda wa mudzimu ngauri osiyera shangu kala France Gaul pasi enepo uno atumbura chividzo kuno chimwana chimwe chazo chotumbura kandovedzo yamuya muketwa vachiyamanga zindimi vachivhusa vafu vachipodza valwadze vachimisa mvura naoita madhembe dhuva na dhuva vova vachizvidiva uri mudzimu achirawo ochira vukati ya vatu uyo ova amunna wa mudzimu ngauri yesu uri hauna mutu ane anga kana vone vatu vori hauna mutu ane anga aita hei mishumo nganza musi mudzimu vanaye hova hu Nikodhimasi achivudza yesu zvino dhorobho yamakwevo petu aurengisa naurenga halidhiya nakava vukovera dhorobho yavuraru ngahura ngeasia dhorobho kuru yachitichi tazviarava ungarwanje kudzivelwa rupfumo tembere zvifato zvikoro mishonga nasainzi vayuda vochira ngei ngeisimirina unovarera kavatu vasamariya polikepi ova mubhishopo wautoma wasimirina polikepi navamwe vadzinda vapurupedzewo votumbura rutendo rokwatawo kamudzimu kavatendi vasimirina vokotsi vauranga vane yatutuwedzo yangoo kasimirina.
The church age of Samaria, the name of the church was
Chikati chachividzo chaSimirina, dzina lachividzo hova usimirina, Simirina, kandiraro, zvine zvamba ukarakata, zvioro, chitaruswa naufa, ngauruvova vachikoufa. Chividzo chitovorwaho, mudzimu ovavidza vatovorwa. Mudzimu oravelesa kautovorwa havo uno ava neyachiridzi chauzvikonzerera oravelesa kamatupo awe uno ava neyagundo karufu aravelesa kavusiwana havo nawo neava neyarupfumo kaye chividzo chaSimirina chopiranga nando yamatupo fedzi hova humunukerero udzipererawo kaye avo nemasarira zvino husi chividzo chote chaSimirina zvino hutova masarira anoenda koamba ngaawo one madhuva fumi yamatupo mahuru aamba mimwaya fumi yamutovoro wa ushuru rwamaropa atidhiviuri kana ndizokonopereta ili dzina kana ulibhura kana hai hoyo ova amuvusi waicho chipinga ndiyakora uri yova iya ushururesa maropa kadzote ubva chaniro nga furarusumbe DIOCLETIAN nga mwaa wa madhana mararu raru usvika madhana mararu fumi mbiri AD.
God exhorts Samaria.
Mudzimu atutuwedza Simirina kupurupedzeya usvika rufuri munga oraro unondidzonineya kare yavuchiro munga kotsi onneya mudzimu opurupesa mukundi kamatupo gundo karufu rwavuviri nisongopa havo vane vavuraya muviri fedzi uyo ane achinyadza munya kana uvuraya muya ndi Simirina chova chichiteokonzera usvika magumoni nisongopa mutu naone kare yavuchiro idzopiwa voini utovoro hwavakreste kazvikati hofanyisa kazvikati zvachividzo chaSimirina ndizva ndeme zoraro ritoda ujena kazvo usikare murena achifuna zvino ara vamwe vavoini vapfukwa ngaezvi musi richi ara ndazvimwara ngautavanya kakilasi yote zvenezvo rido riko ndingazviwana kari nechipinga chimwe nachimwe chine natoda rido takaira ngamanda unineya dzone nimupfarere zvino kandima yauviri nandima nauvumaro ritoma madhekwana namusi zvino romu isiya akamini madhekwe oraro zvavukuma uvenga avo vanikolatini naizvo ndizvone zvino nimini zvine mudzimu aiita ndimini zvarazviwana utoma yone nzumburo yesu kristu ane ava ene nazvine ava zvone zvino chinhu chihuru chiteverawo riwaniso uri uvenga chimwe nachimwe chine chadzovusa kachivizo chamwe ngaanda ene mune nemudzimu wavhivo ndizotakaira hani uima ngauri tova na ndima nhapa utopora chimwe chitu nevangana vane vaerwa musi muprofita wavudzi Samueri musi Israeri yote ichitoda kudzifara sashango lote nani yaerwa izvomo nomuprofita avavudza ari nokaka pedzi vava vachikotoda kudzifara savafilista naunga vamwe vote zoraro ndizvone zvoo zvaitea kukotorwa kachikati chautoma chachividzo zviyamangadza uri vatu avatodzi mudzimu achivaranga panda vatoda kutevera vatoda mumwe mutsu Israeli yo ita poso yayo khulwanesa ye yavhuya ya ita musi tshilidzi tsho vha tsho no vha ṋea muprofita murangaphanḓa tsho vha ṋea ngwana sa tshipfumelelo nahone tsha vha ṋekedza zwiḽiwa u bva ṱaḓulu na zwithu zwoṱhe zwavhuḓi zwe tshilidzi tsha vha ṋea. Nonaho zwo ralo kha Exode ya 19 vho ṱoḓa mulayo. Vho vha vha tshi khou ṱoḓa u ita madokotela a vhukhethwa nahone vha vha na vhaṅwe vhanna vho ṱoḓa u vha na zwine vha ita khazwo na vhovho. Muthu a tshi khou lingedza u vha o thanyaho u fhira musiki onoyo musikaho nahone ha iti tshithu fhedzi u ḓivhulaha sa sondaha dzo fhiraho dzi sigathi ndo rera nga ha vhurereli ho endiwaho une hezwo ndi zwone khokotelo musi ni tshi enda tshiṅwe tshithu tshi nga si tsha vhuya tsha zwo fhela tsho fhela tshi nga si tsha vhuya tsha vhuya murahu na luthihi. Meila i nga si tsha dovha ya beba murahu iṅwe meila ngauri ndi meila yo tou endiwa. Thoro yavhuḓi ni nga si bvise thoro yavhuḓi kha thoro yo tou endiwaho. A zwi nga vhizwa zwi nga dhidha fhedzi ndi o a si yavhuḓi na luthihi. Ni nga si zwi ite tshiṅwe na tshiṅwe tsho endiwaho a si tshavhuḓi. Huno vhurereli o endiwaho a si yavhuḓi. Tenda fhedzi ni tshi khou lingedza u engedza tshiṅwe tshithu kha zwe Mudzimu a amba kana u ita tshiṅwe tshithu tshine Mudzimu ha ṱoḓi ni tshi tshi ita ndi vhurereli ho endiwaho. Zwi nga vhonala zwo naka. Oh, thoro yo endiwaho i ḓo naka u fhira thoro ya mupo. Mila ya kale i ḓo shuma u fhira bere mbili. Zwo ralo ndi a i shumi murathu ndi tshilidzi tshe ra tshidzwa ngatsho a si nga mushumo ri tshi tshidzwa fhedzi nga tshilidzi. Ngauralo izwo zwi nga ndi a kholwa ni humbuli uri u amba hovhu no no dzula fhasi ha mutsiko huno ndi a zwi pfha hafha nṱha ni a vhona ngauri hu na vhapresbyterian methodist na tshaka dzoṱhe hafha ndi a zwi ḓivha hezwo. Huno zwo ralo ndi a zwi pfha no ni tea u ḓigedha zwituku nga murahu ha tshifhinga ni bvise hezwo nga uralo. Zwino thetshelesani tshiṅwe na tshiṅwe tsho endiwa si tshavhuḓi ni tea u dzhia tsha vhubvo nga nḓila ye Mudzimu a tshi ita zwenezwo ni na tshiṅwe tshithu tsha vhukuma. Zwino ri wanulusa zwenezwo uri hetshi tshivhidzo tsha Israeli vha tshi bvela phanḓa Mudzimu o vha kanzwa nahone a vha londota nahone a vha itela tshiṅwe na tshiṅwe no mapeisoloni vha sedza kha vhafilista na vhaamori na vhaṅwe vho fhambanaho huno vha ri khou ṱoḓa khosi vha na tshiṅwe tshithu tshine a ri natsho. Ndi zwithu zwithihi zwine vhathu vha ita ṋamusi. Muṅwe wa avha khaladzi dzashu u ḓo lavhelesa kha theḽevishini nahone a vhona Gloria Swanson kana one ane a vha one. Vhaṅwe vha avho vhasadzi vha luṅwe lushaka lwa rokho nahone a vha koni u konḓelela u swika vha tshi i wana. Ni a vhona vhaṅwe vhasadzi fhasi ḓoroboni. O, na a si zwavhuḓi ndi nnyi ano londa zwine a ḓo ambara. Vhathu vha tou vha nga iyo nḓila ndori ndi ḓuvha la u esisela. Muṅwe muthu u khou ṱoḓa u edzisela muṅwe. Ni dzhia hu na vho Elvis Presley vhanzhi zwino. Ndi a ni vhudza ni nga si vha hwale vha fhelela kha caravan ngauri u vha ḓivheaho kha wa ṋama komp u edzisela. Ri wana zwithu zwithihi kha vurereli. Yone, ndo vha ndi tshi khou vhala ḓivhazwakale ya Martin Luther. No vhoini vhane vha dzhia u ḓivha ḓivhazwakale ni a ḓivha. Vho ri zwo vha zwi si zwo mangadzaho uri Luther a nga gwalabela tshivhidzo tsha Katolika nahone a si twe tshithu. Fhedzi tshimangadzaho o vha a tshi kona u imisela ṱhoho ya Winter kha vhusweli hoṱhe ho tevhelaho mvuseledzo yawe nahone a ḓidzula na ipfi ndi ḽone dembe nga nḓila ye Mudzimu vha mu dzudza u kuna na kha nḓila yone. Zwino ngauralo vha ḓa kha hoyu Samuel vha ri itele mu kana ri itele yone khosi. Uno murena vha muvhudza uri vho landula uyo muhumbulo kokotolo zwe a landula hafha na dzangano. U tou fana na musi o landula hezwo o landula madzangano ha landuli zwitshilaho fhedzi madzangano zwitshilaho ri tea u vha na hezwo fhedzi madzangano a ri tea u vha nao ngauri a tala mutalo. Ri vho mukene na mukene nani mukhriste ni mumethodisti nani mukhriste ni mubaptisti izwo a zwi ambi tshithu no fhira nguluvhe tshitumbani izwo a zwi na vhushaka nazwo na luthihi. Vakhriste ndo vhisa musidzana muṅwe vhusiku kha platform nani mukhriste a ri mulandu ndi nifha u pfhesesa ndi funga khanḓela vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe zwi tshi nga izwo zwi na vhuṅwe vhushaka na vukhriste. Muṅwe muthu o ralo zwo ralo ni muamerika zwa vhukuma zwo ralo izwo a zwi na mushumo nazwo na luthihi. Ni mukhriste ngauri ni wela kha muṅwe muvhuso ndi zwone hunohuno ni kha muṅwe muvhuso wa nṱha. Zwino ndi mini zwe Samuel a ita ndi zwithihi zwe Mudzimu a ita hafha. Samuel o vhidza Israele yoṱhe fhethu huthihi ari Zvino techeresani nne, ndiko toda univudzisa chimwe chinhu. Nano nuvuya navana chimwe chipinga chendavuya, ndanivudza chimwe chinhu chisingoo. Ari ndini muprofita wamudzimu mukati ano, mbudzeni chimwe chipinga chendavuya ndanivudza chimwe chinhu nadzina namurena. Zvese hazvivhuredzei, ndizvo Samueri avabudza. Ari namudzimu wangu ndikanzwa nawo ndinondota, naoita zvisu zvote. Ari ndikuita chivi ngauringedzo dzifara sadzimwe dzichatu. Oh, vararo, ari ndikotodonimbisa chimwe chiitu. Nandovuya ndadya cherede kainwi, nandovuya ndanimumbera munikero, kana ndovuya ndanibudza chimwe chitu ngadzina lamurei nachesi chasive hone. Vari hai, aunguvuya wadya cherede dzashu, ndizvone, naona aunguribudza chimwe chitu ngadzina lamurei nachisadze chavhuredzei. Ari zvenezvo mupfeni, nikochinya ngauringedza unga vamwe vote, bedzi vatoda kosi naozo raro, zvisina ndava uri ndizvone kana hai, vava toda kubvera pana namuumburo wavo. Ndizvone zvisu zvitizve chividzo chaita hapa Efesa, vodya pfunzo yavanikolatini, nomusi vachiraro zvovasukumedzera kakutanganyisa muhedheni navukreste, kuti tinawo nezvavanga mimwa yamadhana 15 hazvikati zvasvisvi, nomusi Luther achivabvisa arari rwavuviri, valutere vasongoita zvisvitizve vaita ngeefesa kokotoro. Zvino aranangajera njere zvitomambone, azongonganga heyo ndira, zotoma pasingahindira, unozvadhanta, zoraro chirapfusa ubva yeyava oima hone, hova uhechintapa. Nomukresi atoma uoma sabunga vuchibva yeyava oima hone, kachibumbeyo chachipambano sabunga richidomuvona kandima yavuna, kachifanyiso chachipambano nga iyo ndira. Uno hechi ndi chanda chavo chaula, icho chova chichanda chavo chamaonde. Zvino hanepa ova na chanda chavo kahechi chibidzo nakahechi lachibidzo. Ova zvote murange namukunyeredzi, hauna zvinhu, zvimwe zvote zvova zvivukati yazviviri, mamwe maripi ote, bedzi oamba yezvingamanda, murange namukunyeredzi, ova namusengabadzimukato yawe, wewava umuranga wawe. Zvino ara najera njere, chedza chapentekosti, hechatoma one, chabvera panda nautsima. Hava vana Iranias, Polycarp, vamwe vote voshatira vutanzi yavo ngamaropa avo, usvika zvichibvisa vukreste kasvisvi lamadhuva. Zvinoraveresani chikati chautoma, limwe siya laila imwe nduma, chichiidzawo nehova uchedza chituku, chechedza choengedzyawo, zvenezvo chedza choengedzyawo. Nehavona uri zvitomo penyani hapu, zvichida kailo dhuva, uno zvino kama guma ichichikati, zvobvumbiwa hapa uri chidoda karuladhokiya, chidhuderawo. Zvino hapa kezvi, ningani arari hechi chitu hapa bodhisa kaezvi, ningani richingatoda icho ngeno pasika pentekoste. Unoni adhiva bhibhiriyori udova nalivanda, unoriya zvidhiva uri nemupapa waroma. Izvo ndizvone kokotoro, unovadhoita chifanyiso chalivanda, chifanyiso nemini, chitu choitwa ufana nacho. Uno ilo ndidzangano ladzikereke, naone pentekostala ikalo, hudoda chipinga chine nadhowera kadzangano, kana ndingasidzure nomvura munomo wanhu, zvino nivone ara izvo zvisingoo. Ndingazvo richiombedzera uisa rufuni, ee muna wanga anikoni, pasiya hezvo, vadoringedza unitokonya ruvavahu, usvika vachiringedza uhu, vangasinitendere urenga kana urengisa, usvika nichiva na uro rusoya rwadzangano kaini, zvizvijenisa ngomu. Kutofana kokotoro naliya dhuva, vovapisa, vandoima inepo kaiyo arena, darira samwana, musi ndichisedza apunta, hevavurai vadzura kaiyo arena yakare henepo, uno. Uno uvona izvo zvitu, uno ndadziva uri vunji yavanji, vashu vavakreste voliwa ngandau, nana ukerukanywa pasi henepo, navasadzi navana vatuku nazvitu. Uno ndahumbura uri arari vote vofera rutendo, nandidzovaratedza zvino. Hai muna wanga, muratu, mudzimu tendere ndime rutendo, rwurwavuya rwanekedzwa vaketwa, chitu chifanawo, zvisina ndava uri achongodhowerei. Mumwe muti udzurera utoda uri zoraro, mumwe muti oamanga uraro zvisi zvakare. Oh, nevangana vashumi vanji vaurwane vevamufonera vari mukomana Brenham ara nasari chaizvo, dzangano limwe nalimwe lidhorwana ini mulandu undari huna litili nealingararo, ndihelo liri hangeita dhuru, ndilo nelinenda kulitoda. niyabona zvino ndifuna vatu kadzangano limwe nalimwe zvapkuma bedzi ndinovuya ndanibvunza chimwe chinhu chemurena ngadzina lamurena chechasidhe chavhuredzeya niyabona nachimwe nachimwe chonoambiwa nauitwa nganzira yone nhando ndinovuya ndanihumbera cherede zvinezvo tucherani dzangano nidzure nobofolowa kakristu erani muya muketwa udzurere ujena ngoo munanda achividzo chinhu chitii chine chava chandeme bviserani hedzi pambano kure navoini hedzi izi mutuku navudhifi vutuku usongodhawo vukati yanu kavaratu nazvisu zvingao hezo zvibviseni ndisongotendera mudzi namutii waukarakata ujene muyani wanu arana raro udhonila lizone vurungani rufuno hatina ndava uri vatu vanivenga zvingafani nevafune naozoraro ara nesadhoraro nekotodha yone ani yone anongopfunerwa nikadhiva napeto wabopolo wavo ngauraro vuyani murau niwane upfunerwa wavudhi ngamaropa akristu adhonitanzwa kamudzi wote waukarakata zvino neavo napedzi ri kuringedza hapu patsuchedzo dzavapendekostano dzouwangagiridza tairati mumwe petwo henepo muna mushumeri odzirona riri namadekwana namusi mupfunziri umwe wobva tibet mumwe wavavudhi atizviyamingauri hone ndiyakoro angu yahayani ndiyakoro rukadziva hone ovatyo yoamba narine zvituku panda musi ndichitsa nhoyo muna uyayero utoma pendekosto hovo usina limwe dzangano mumwe namumwe ova nazvitu nganzira ifanawo zoreruwa hani ujiya liga lisilone henepa nauri zvivona nazvonaka hani kamuumburo wanama raveresani naisraeri odiva situku musi ova oima kakunzi-kunzi vachitava mukosi zvino nirihoru rushaka rwavurereri ndiruswa ndingani ndiyakaresa vurehone zvavukuma namusi shangu lisatu vuyalasikwa vova vachikotava mukosi naurenda mudzimu mudzimu oamba ngauraro ovusa yobho ova ngapi musi dzone dzone naredzimasase dzichimba dzote unovarova mudzimu vatava mukosi wadhakaro izvo nemusi shangu lisatu vuyalasikwa bedzi zvinoraveresani kaisraeri vovona madheme ndipendekosti yauranga israeri pendekosti yailo dhuva zvino vobviserwa nda igipita mudzimu ava patsuchedza ava neyachaka dzote dzazviga nakutoro nao ne ava vopolora nomusi vachiima kaiyo kunzi-kunzi unova vana mutangano wapendekostal voraro zvinotecheresani musho oimba muyani nomiriyamu ajiya ngoma agidhima pasi nekunzi-kunzi achiridza hei ngoma achichina muyana unovananyana vaisraeri vamutevera vachichina muyana arari uyo semutangano wapendekostal hatiyativona mumwe zvituku vava vachitenda uri uri shango lafurufeso lova limimwaya yafuina pandavo hova umaera dzafuina pedzi bedzi zvidovadyera mimwaya mina usvika kamaera dzafuina ndingauri vonanga chitu chisichone vonanga uvana mulayo madzureni autendera muya muketwa uchi varangapanda kavu yamuriro yovadyiya yavarangapanda vova vachikotodza uvana chimwe chinhu chaudziitera vone vane vova vachikotodza uvana mumwe chipe navamwe vadzivareya nathiyoloji tuku ine vangatata ngayo madzuroni autobvera panda vatendera muya muketwa uchi varangapanda vova vamuyani mudzimu wova ovanekedza chimwe nachimwe bedzi vava vachikotodza uvana chimwe chinhu chauita kazvo kutofana nauenda hapu richani koromo yoraro richani bhere yoraro richani zviliwa zoraro vasainzi ivira karidas digest atikili yayo arari vabvera panda naoenda zviliwa uno vatu vazvila ufana nakuhu vana idzo kudzi tumupa dzao svika dzisina mapapa kana minenje no arari yaveya iveya yone iine karufu dzingakona pedzi uchira mwamutii norukanda nirutete ngamanda nitobharana nauila uno vatu vachikoila ikoshandukisa vatu ndizone niyadziva vudzekani yambeu ntivu kwaruwa ngamanda uyera kapesende dzafuina kala united states mwawo firawo unononova nichizvidiva uri sainzi ivira uri vasadzi vakorapfera matungo maadhani avo naone vasekena ngamurau havo vana vakosekena kamaadha avo naone varapfera matungo murau havo nikuula mbeu dzoshandukiswawo nikuula zvitu zvoshandukiswawo muviri wanu woitero uchira kazvitu zvamupo muno ukuetea mini zvikoshandukisa namvumbo yamupo yamunna namusadzi usvika hollywood namuvuso washu nachimwe nachimwe chodhara mashandukwa nemini zvine akuita vakuzvidzisa kavo nevane nangamuri wandivo vachidzivuraa mena nemurau urangani richani mucho wote richani mudzimu ete dzidzani chividzo chamuya muketwa nunibveka mabhishopo namupapa nachaka dzose dzapfunzo mena nemurau eratoma one mwena ni murau. Yesu adha madekwana na musi. Ningari ni mumethodisi. Udhori zoba songuraru urangani. Linde mpresbeteriani. Zoba songuraru urangani. Nimini sesu wabasi uhone urangani. Chenja mocha pende kostal. Chandobe zuyamia mketwa. Ningani reye chatoma. Pezine abona rodoti yochishanu kisa. Ozi itazo nakao sabukumi. Icho chibizo chitukucho ima enepo. Chishko china na uchema. Unopasi chitaratani. Unobatuba chiko posa matombo kabo. Vachibasea na chimwana chimunga uraro. Izo azongo naka. Pezi zino rina doxology kudu na mnayo. Waba apostoli. Na o ya dokotela PhD, LL, na kabili LD. Zenezo na zenezo. Zwa mfunzi washu. Uno avilanda ari amuna. Unganamana kajogo. Uno uvela panda nga uraro. Chaka zote za zuitu. Nimfarele atungu dhibu zo uziyama nga yondhira. Nimfarele ndobani sungudhibu zo wamba iso nga yondhira. Ni abona. Ndobani sungudhibu za izo. Izo azongo kuna kama dinda wa mzimu. Pezi labele sani vote lizoto udaka mumbulo wangani ya bona. Pezi uima namba izo sisopa manao sa izo uitandowe ndowe panda haa ni adhiba ni rizino hai. Aniambi izo ngandira yone amuna. Litakaira wabudi wachikari mtangano wa Pentecosti. Une manda mzimu awa. Naone nikoto uchema na utaba mkosi ni chirena mzimu. Inachipinga chabudi. Ndiyone ndira muya uchijia nangu kabatu. Peziri ingasife amen, zivo konda, dione amuna, pezi ya, ni hapo ne rawana, ni abona, haya mazangano, uhudurua, udhuhuza. Sino na ababapo, na chiporofito choba chimalugana hizo, ni ya ero chiporofito cha paulo madekwe. Ya sudiba uringa mrautu wanga, pereza chitu, zido jena mkati yanu, novana, kakilasi yanu, kaya yanu, hene pukachibizo chanu. Icho chibizo cha Roma Katolika chichiko uda. Vadovuwa bukati anu uno vadikoko zaba funzi wabone bane. Uno pere za Paulo, Riwanurusa, bababa Nikolatini. Techele sani mwia uchi ama nga kamporofita hapo. Madhubane opeza, zikinga sukonda usidoda. Gauri batuba doba badifunao. Nine dokote la mkenengene. Nisongo mbuzori ni miningazo. Zino ndidhunipa ufesesa ni mpresbiterie. Hallelujah. Kana ni mpente kostala, na izo zita pamano ipiyo, ara nisi mpente kostala nga mupo, chenja mochazo ni abona. Ei, mune wanga, ndi wera kazi kubangana, ndi wera kachibizo cha mzimu, zoraro izo zita pamano ipiyo ka mzimu, ite wera kamubuso ntange ii, ni abona, ndi zone. Sino arali nabone yone, hezi zote zito vatanganyero, ya yadakaro, sino chori, vadoba ba udihuza, vaimimburu mihuru, vafuni ba udipina upirofu na mzimu. O, vangasie chivizuni, nga madekwa naso nda, tenda haba unambeka nyamshumo ka television, ya we nene.
Always, even the churches has got ball teams and soup suppers and cricket parties and...
Vazurela uu, na zivizo zono wa timu za bora, na zirele roza sobo na madhiki za kirikete. Uno vafu na udhipino pirofu na mzimu, vasabupu na vumuranga, vapomoki, vasafushei, na one vanyazi vababuya. Haba vanyazo abo ni abona, haba vanyazo abo, vachiva nyefura, vanyazi vababuya. Oniri, debakumo nisi mratu, ohai, hai, hai. Udhuza ba miumbulo mihuru, vafuni ba udhipino pirofu na mzimu, vasabupu na vumuranga, vapomoki, vasafushei, vanyazi bababuya, vanachifanyiso, chenje mocha denomination ni abona, vanachifanyiso cha ungaba opa mzimu, pezi manda aho, bachi aranduda. Nani dhuba mininga lino dhuba ni abona, uvanachifanyiso cha ungani opa mzimu. Na chibizoni ni chito vana toni ipo yote, ini ningaba nayo, nga sonda, nuna ambara zufupi nga masiara ya sonda, na hada, jarata, na bana hotel 92, nda, nuno mufunzi avela nda adafora, nuno avia mrawu ni adhiba, nina chibumbe ochabuketwa. Zora alo mfunzi, vana chibizo ntange hii, vambu zoro mfumakazi opozo wakafu, maroto, madhuba madhembo pira, zora alo ni adhibori mini. Ndondova ndi ntachibizoni chituku mwusiku, uyo mchini mtuku pasi kudhani. Unohoba una mungo mtu, achi kuhuvae nepo, achi ambachi mchitu. Jep, o mfunwa, nisongo vya na titaru sana izo. Izo ni mbya zipengao. Nene, nisongo sende la tina hezo. Liva bumburu vaketwa. Nisongo vya na raro. Vana chifanso chavuketwa na urandu la manda ahone zenezo. Ka abo tuchirani kule. Ngauri aba ni abo vachimbira ondu ngandu. Vatutuweza vasazi wa matsiru. Vaneva kungwa nganyemuru. Vasa viva guda kana uyo vadaka ndivo ya ngo. Ndizone kokotoro. Kezoa, society ya vasazi. Hei society iyo. Chivize chitungupadzao. China society inji. Rune chingasivu echa rera mapungo madhipa na rutii. Vafunzi bangasive. Pezi minete ya fumi. Naone bateo amba chungu chitu. Zenezo ni abona. Ara basararo, bodo ya madiko ni dhotangana nae. Ei, mune wanga. Oh, mratu ni mini. Jine mufunzi wabudhi ati ya uita na musi. Utwe ita za kuine, jine angakona. Uno atumbula matavi, mune bakotoda. Irani manyero awele henepo, mune atoda. Uno anembele henepo, ndizenezo. Ei, mune wanga, ndizone. Nisongole mamutu. Itanu funza ifi, naone nijile nalo. Itanu likuwa tseza. Ara liwa niposa jere, nifunze ni jere. Ara la nivea unwe peitu, nifunze ni unwe na unwe unena. Itanu vera panda, nichifunze. Funza, dizon, chino ndisheswa verera ni abona, vachiku visera nda.
Now, we're coming to the Samaria age, the eighth verse.
Chino rukodaka kachikati cha Simirina, limane ya bumaro, kamurungwa wachivizo cha Simirina mwana. Yesu zituziambi wangare matoma na magumo, wea abofa, zino wea chira.
I want you to notice.
Nito dhani chiri mwori chipinga chote. Achi divadza kati cha chivizo. Uwe achi mwishitu chava mwuzimu hawe. Nichitu cha otoma china ringezo chidivisa. Kachivizo uri. Ndibumuzimu hawe. Umuzimu. Ni abo na punguli huru. Mrao apoli arenas. Na abo waba kotata ngalo. Mwuri ngezoru mwuzimu kazi edza zuraru. Ni mwuzimu kaba tuba raru. Uno mwuzimu kaezi. Ari auna chitichoraro, lima imo achichira ochiti, unu uyo ni mzimu ramanda ote, ndizone. Nga uraro nisongo, uo zero vana hezo, unu mzimu hapa urangani uko dhivaza chimwe cha hawe bu mzimu, ni abona uko dhivaza, utoma hapa, lini waba ahone, arehone, naone ane akadhida, naone ni ramanda ote, hapa utoma nga kachikati cha Simirina zino. Jino mutecheriseni ndi kamurungwa wachivizo cha Simirina. Unorutenda uyo ndi Irenas. Mwara, Yesu chiti uraro murangi na mkunyerezi. Ni abona uya dhidhibaza, ni mzimu zino. Waichichi katia chivizo. Atitodhi mingwe mzimu minaka na mitani opambano hapa. Ni mzimu ni abona. Ndizezo, we abofa, zino uya chira. Amen. Jino ni yone mvula tswinga.
Now,
Zino Simirina zi amba ukarakata. Unoliva kaifi ubaba. Uno chone chivizo cha utoma. Chone chivizo cha utoma. Uno chova chokeza rufuno racho la utoma. Chivizo cha Efesa. Uno hechi chivizo cha utoma ubana muzi wa ukarakata. Uchitha kabu nga ure hechi chivizo. Chivizo churwane, chipitha churwane. Unji abo chipinga chote. Waba chikupiki samia mketo uchibusa chivizuni. Nwaba chikutoda ubusa wone vana. Waba chikutoda uwea buchipe. Waba chikutoda udifara sabatu wa testamende ya kari. Waba chikutoda buchipe. Unova ara muzimu waba hedeni murao apu. Musiba chiremburuwa. Waba na chipe na zungozwa. Zwa Jupiter na buchipe ba Venus. Na zungozwinji. Baba toda udhisa izo zitu ziti. Uita haba vana.
Thing is pagan to begin with.
Ni abona chiri chote ndi wede ni chao totoma. Wede ni hote buna abu buchipe na suzi ngao izo. Pezi chivizo cha mzimu wa chirao. Ndichi sirikabo. Kristo ndichipe washu. Chipe muru washu. Rana chipe muru. Tafura ine relakayo. Suna ichi chivizo choto mosimua. Muzi wa ukarakata. Lingani. Choba chokwa tera habo. Bato dawe sapanda na miamketwa. Rufuno roba rotuwa, unobaba kuringe zovea wimo ni haru, murayo na denomination, bachi tuchara kule na vranga pandami ya mketwa, ele kanyeni nga izo, ningandila ine ukarakata hova hukabo. Zoruga, zino chivizo cha utoma, hechi ukarakata hautoma ujena ngomu chibizo cha ubiri haingedze uno mafesoloni hajena ngomu na uruboa bachiko ita chibizo cha kwini uwelekanya uruboa boraro hanefa boba bana chimu chitu cha uhuliswa vatu vahulu va Roma rine vanga jena ndingani vo vana mupapa vo vana vanna vahulu vakadinala na zvimwe zvinji vaambara zvavudi votutsera kure na posho yote na chimwe na chimwe chevava nacho vopfumura ngamanda zvichisumbedza uri vo vachikoufa vo vachikoufa uno vava vahulisei nahone vava na muviri wakwini chiti chautoma ntapa wava na chitu chote kadinomination kuru yavafunzi chivizo cha Roma cha lifasi lote chivizo cha Roma katolika nga kachikati cha swisu zoraro zvenezvo vova vana vadhivareya vova vana kilasi o zvova zvonakaupfira vachiima sataratana nahone vachiteuchimbira kamukumba wangu samukumba wambudzi unovoshaya naukerukanyo naunyefuro unovasewa unovunga paulo wamba kavaiveru nimaufumit mulandu hechi chihuru chiurwane chibidzo chavo dzichokavisiwawo huna nguvo dzanga ngomu unhu hunoka hezvi zvizvote ine vaambara ngauraro zvakuma zvoona nazohurisei kotsi muhurisei dhokotera kotsi mukenekene yawenene vangaveya dzavukuma mbyainepo bedzini yavona hova uchitu choendiwawo choendiwawo neavona achongova na vumwe vuchiro kacho naone vangasi chavuya murau narutivi ningazvo vasavuyi vavhuwa mvuseredzo yavalutero aingochadhova yavhuwa hapo mvuseredzo yavowesley aingochadhova yavhuwa hapo mvuseredzo yavanazarini aingovhuwa hapo naone mvuseredzo yavapentekostal aingasi vhuwe hapo ningani ngauri noiburaya noienda nashango namuhumburo wavanikolatini usina utendera muye muketwa uve na ndira yawo ndizoni noenda chibidzo nochingasi chavuyera murau hapo musi ndichibhebhera murau niwana dzimwe methodisi nji bhaptisi ichibhebhera murau wana bhaptisi nji katolika yabhebhera murau wana vakatolika vanji niwana chitu chiti chinoenda kuzuza kamatata bedzirani ndinibudze chimwe chitu musi muya muketo uchivuya murau udzisa mbebo ntsvana kuchiro uswa kushanduka ndovedzo yamuya ivuyisa chibidzo murau kacho nechine apo chinea vuchiro murau kacho toro yoendiwawo aina vuchiro kayo ndivuchiro dhevureyoni utova tsini na upera zvino rizviwana kachikati chasvisu yenepo zvinezvo zvituku zvine nava nazvo farisani oraro vonova nazvo zvote zvotsikeredzwa zvino fedzi achingadzibveredzi hapo
but the body of Jesus Christ is not an organization.
Amen.
The body of Jesus Christ is a
zvinoyone pezi muviri waiso kristo asi dzangano muviri waiso kristo nemuviri wachipiri nemuviri wakamuvuso une wava muvuso wachimuya une wava kalifasi ngaiso kristo achiva kosi yahoyu muvuso ene chipe muhuru waunekedza zvitavero uitira ujena kauno muvuso ndemuprofita lone ipfi ane afunza ngona one hadzisa chedza chamudzimu kauno muvuso naone uzodze muprofita chipe nakosi kauno muvuso.
And how do we get this kingdom? By the denomination? By letter? By handshaking?
Unorijena hani kauno muvuso nga dinominesheni nga rumwaro nga ukadhana bedzi nga muya mutii roto rorovedzerwa kamuviri mutii une wava muviri wachipiri waiso kristu unorarovedzerwa ngomu yenepo usinga madhi usinga ushashiwa usinga usherwa usinga rumwevo rushaka rwandovedzo bedzi nga muya mutii muya muketwa roto rorovedzerwa kamuviri mutii vakorindi yautoma yaufumi mbiri.
We are baptized into this body by one Spirit, Holy Spirit. Then we don't belong to anything.
Rorovedzerwa kauyu muviri ngamuya mutii muya muketwa zvenezvo ari werika chimwe chitu pedzi kristu newakristu nemuvuso wamudzimu wemisuwawo une radhaka wangandovedzo yamuya muketwa ndeazvifunezo.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame with the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Amen.
I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. Now I'm so glad that I can say I'm one of them. though these people may not learn to be DDD, PhD, may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Na nungo tekara, munu wanga, utoba mungu wabo, ndizene ezo. Ndia ilwa ni chichimbira utapasi Memphis. Uyo mutuku mkeguru wa mre, mana toyawe yose ndamena henepo. Ari ni machoro ni abu dhibi mufunzi. Ndari nuzudiba ani uri ni mufunzi. Ari mre na bombuza, wawe mufunzi uko udanga chitarata. O ambara mungu wazi, o farasitu keisi. Ari nuzudiba uri ndibone, musidi chibabona, vachiko uda ni abona. O, oba amungu wabo, ndizone, o mzimundu wabu dihani. Shino ndia tenda chungu chitu. Musizana mtuku, wena mrabela nga madekwa nasonda uva Bedford, ufi oroba. Yesu singasi, ndi kuhumbela uribabe na tabelo. Musizana mtuku weba, bumu rabela hapa madekwa nasonda uva Bedford. O, oroba, wararo, karibe na tabelo.
Lord Jesus, I pray that
Mrena Yesu ndi arabela uri nga inwendira nga inwendira Mrena tendela tabelo dzachi dzishike utero yo mwana rimukumedza hoyo mutuku kaiwe kotsi yashu mudzini no rumbera abo vhathu ve vha pano naone vachiko rabelela na uhumbera tabelo utero yo musidzana mutuku.
Father God, I ask that this report may not be
so. Oh, kotsi mzimu ndi humbela hezo. Hezo uri hoyu mubigo usongo vanga uralo. Kotsi ardi pezi ndi rabela uri kudovana katuchero. Naone wane amanda, naone watendela mtuku achivuswa. Unu achiro itela bugara mzimu. Gazina leso Kristo rea shuhumbela. Amen. Gabe mrene Yesu achenge zapatuchezo zawe.
Now, a church. Now, the church name is associated with the nature
zino chibizo, zino zina la chibizo liataruswa na nzwele ya mfumbo yacho nano jela njele simirina zi amba ukarakata uno narimu wa chibizo chingwana chingwe zino uri zina lacho lina vushaka na mfumbo ya chibizo liamba chingwe chitu hapa vizi nikwine lisa raro ngauri nilumfisa zungwebo ni abona. Zina lanu li raro na inu ibo, ningaba ni sasutivi pezi li raro, o e, inu niri zino, limbala mbala, hai asizoni, musi Yakobo achibibiwa, bomi ira Yakobo, zine zwaba mufuri, pezi musi achirwa na murungu, muzimu ashandu kusa zina lao uba Israel, mukororo, na izo ndizone. Saulo ova Saulo wa Tashishi, mtu mubi, bezi, musi achitangana na Yesu, ombo dhivizwa Paulo, zina la Simoni, hova u Simoni, bezi musi achitaka Yesu, ombo dhivizwa Petro, tomboli tuku, o e, muna wanga, ndi zina lanu, lichimbelea na zine na basone, lina tutuwezo kuruka mvumbo yanu.
And this church was called Simirina.
Ngaurichowa chichiko ufa. Simirina ziyamba ukarakata. Ngamongo maifimu ziwa ukarakata wobo uchiko uda. Naone uchiko tikareta. Chowa chindira ni yacho ya uya kamara. Ndingazo vachidorisa mibili ngamara ni abona. Oba umara, mushonga, sachidoro. Mara ishumiswa uudorisa zutumbu. Musibono zi omisa na zingu. Utaruswa na rufu. Naone chibizo choba chichiko ufa. No, oh, nani konubona na musi konani. Mushimbulo muhuru wa Pentecostala wo wabona uchiro mingwai sigati yefrao. Nani konubona uchidoriswa zinongamara. Ni abona chidoro chitiche chaba chika hechi chibizo hapa. Chono dhafasi naone chadurise hechi pasi hapa. Chichiko ufanga uri chiku hume na mrao kazu wa maitele abu funzi. Hama imu na uvula nguvo zabo chena. Ba ketwa. Batu batuku beba imanda enepo. Na muye mketo wango. Ba amanga zindimu. Na one bababo naza muzimu. Uno mkoma na bababa na upurupe zea. Uli yote na urafa ajarata. Bobo usawabu kuma. Bobaba ngo. Nova ni chingaba purupera unwe na huumwe. Zino anidhivu uri ni purupere mini na wane ni purupere inyi. Ni abona huna chingwe chitu checha ite. Chingwe chitu cho ite. Ni mini. Bodhuriswa ngamara ya ukarakata. Ichikota kubu. mumwe ndi mini cho zwivangao mumwe oda hova na chivhidzo cho vhidzwa u thoma hova korombusi uno zwenezwo ha vhidzwa kuvhangano dza mudzimu kha kuvhangano dza mudzimu hadza chivhidzo cha mudzimu ubva chivhidzoni cha mudzimu zwenezwo vhathoma u lavhelesa u mona vari ni dzikuvhangano muwari ni chivhidzo cha mudzimu zwenezwo kha yezwo hadza chivhidzo cha pentecostal ya vhuthihi cha mudzimu na liṅwe fhungo uno zwenezwo tshithu tsha u thoma tshine na wana madzuloni a u ṱanganedza tshedza nahone vha tshimbila khatsho mulandu vo no ḓidzudzanya u swika vha si tsha kona u ṱanganedza tshedza zwino musi yone yone ndovhedzo nga dzina ḽa yesu khristu yo ḓisiwa madzuloni a khotsi murwanami ya muketwa kha kuvhangano dza mudzimu vo vha vo no ḓivhofha lune vha nga si tsha zwi shandukisa nahone vha zwi ḓivha uri ni ngoho ndi itela muṅwe na muṅwe wavho uri a ntsumbedze uri a si zwone nga bivhili ni ngoho lo fhelelaho fhedzi vha nga ita mini vha nga si zwi ite ni a vhona vha ḓo vunda mulayo wavho vha si zwi ite zwenezwo vha vhuthihi vho ita mini madzuloni a u zwi ṱanganedza na u bvela phanḓa vha mbo vha vha u konḓisa mudzimu kha phaṱutshedzo lwa lini na lini ri na tshedza huno vhenwi anina ri vhone vho vha ḓo ita mini vha dzudzanya ni nga si dzudzanye mudzimu mudzimu ha vha na tshimbeyo bivhili iralo hai a hu na tsha fomala nga mudzimu zwino zwenezwo vhadzi ya khuvhangano vha lingedza u mudzudzanya uno vha ita tshavo tsha vhukuma tshivhidzo uno zwenezwo vha vhuthihi vha bvelela vha lingedza u dzudzanya havho uno vha ri vha na tshedza tshinzhi ngauralo vha ḓo ita mini vho tshi bvisela nnḓa nga vhutsedza havho nḓila ya u kalakata ye vha zwi dzhena ngayo madzuloni a u zwi dzhena nga vuronwane na vhulenda vho lingedza u rayela vhaṅwe nnḓa u sa vha na vhuṅwe vhushaka naye ndi zwone zwo zwi itaho yo swiyela zwenezwo tshithu tsha u thoma tshine na ḓivha hafha hu ḓa muṅwe vha wana hezwi uno zwino vha fhambana muṅwe ori u khou ḓa nga bere tshena muṅwe ari u khou ḓa nga gole ḽi tshena mudzimu kha phaṱutshedzwe ndi ḓo ḓithomela dzangano ḽanga nga hafha ni a vhona nga nḓila ine vha ita zwi phaḓalala mara nazwo ita mini zwo vhulaya vhushaka vhunzhi ha vhasadzi vhanna madekwana ṋamusi kha kuvhangano dza mudzimu vha nga takalela u ḓa u vha lovhedzwa nga dzina ḽa yesu khristu vha tshi ḓivha uri ni ngoho ya mudzimu vha ḓo bviselwa nnḓa arali vha zwi ita uno na vhanzhi vha vhuthiha zwino athi wa vhuthihi a thi tendi kha vhuthihi nga nḓila ine vha ita a thi tendi kha yesu vhunga vha tshi ri yesu hu na vho yesu vhanzhi ndi murena yesu khristu ndi zwone zwino uno athi tenda hezwo u fhambana na zwine vhararo vha lovhedza nga dzina ḽa yesu nga dzina ḽa yesu u itelwa u vusuludzwa izwo u lovhedzwa u vusuludzwa zwi ḓisa ngomu khristu kha inu u itela ndovhedzo yanu ya maḓini a thi tendi hezwo ndi tenda uri u kunakiswa zwi ḓa nga malofha a yesu khristu nga khamu ya mukhethwa ndi zwone ndovhedzo i tovha fhedzi nyito ya nga nnḓa kha mushumo wanga ngomu wa u kunakisa une wono itwa ni a vhona ngauralo a thi tendelani na hezwo ndi zwone hezwo fhedzi ndi vharathu vhanga musi ndi tshi thoma sa mureri wa baptisi vho ḓa kha nṋe vha tshi ri mukomana Branham ni ḓe nga hafha ro zwi wana nahone ro zwi fara nga hafha nda ri a huna na muthihi wanu ndi ima vhukati ha zwigwada zwivhili uno nda ri vharathu a thina ndavha uri mini a thina ndavha arali muthu a tshi anetsa hezwo a zwi iti phambano na nthihi kha nṋe u kha ḓivha murathu wanga ndi na murathu ane a funa phai ha pula nṋe ndi funa ya cheri fhedzi a thi khou ya u lwa nae a nga ḽa phai yawe ya pula ino nṋe nda ḽa phai yanga ya cheri ino nda vhea khirimu ya kholomo nga nṱha yanga arali a sa i ṱoḓi mulandu a nga vha nayo ni a ḓivha uri mini ndi mini vha phumula zwithu zwine vha vhea khayo ni a ḓivha u bvisa luvhomba ndi a i takalela ndi khou aluwesa zwino u iḽa fhedzi ndi zwine nda zwi takalela arali a sa zwi takaleli ha tei u iḽa hezwo zwo luga ndi ḓo ḽa yanga fhedzi u kha ḓivha murathu wanga ndi zwone huno ndi takalela heyo ndi takalela vhuledzani fhedzi musi ri tshi tala mutalo sa hezwo huno rari hai he ndi dinomination yashu huno athi nga huvheleli nda khaḓana na muthu ari nga tsini huno nda ri mudzimu a fhaṱutshedzwe murathu nṋene ndi zwine na zwi vhidza vhuṱama arali na sararo ni wana mudzi wa u kalakata u fana na vhasimirina vho wana murahu hafha nahone ni vhanga tshithu tshithihi zwo luga ngauralo dzina ḽavho ho vha hu u vhavha vha nikolatini vho dzulela u vha bvisela nnḓa u swika zwikhathi zwa swiswi tshikhathi tsha luther tsho ḓisa ḽiga ḽa u thoma ḽa tshilidzi tshedza tshiṱuku tsha thoma u penya zwenezwo ha tevhela nga murahu ha izo ha the john wesley na u khethefhadzwa tsha penya zwinzhinyana no zwenezwo ha ḓa ndovhedzo ya muya mukhethwa na vhapentekostal vha tshi vhuisa hafhu lutendo lwa vhokotsi fedzi avo ngo kona urudzudza nga iyo nḓila zvino zvo vha tea uri ita dzangano na henefho vha thoma murahu kha vhane kolatini hafhu kokotoro zvebhibhiriya ri vha ḓo ita zvino ndi tea u lavhelesa hafha kana ndi ḓo zwi wana zwi ḓo dzhia tshifhinga tshinzhi kare kha ndima ya vhuvili kana yone i ḓo vha ya vhumalo ndimana ya vhuṱahe zwo luga zwino mutovholo ndimana ya vhuṱahe ndi a ḓivha mishumo yau na maṱhupho au u si wana fhedzi wo pfuma ya wenene ndi zwino u khou amba na tshivhidzo zwino tshivhidzo tsha vhukuma hu si zwiṅwe vhavenga iyo mishumo ya vhanikolatini ndi a ḓivha u soliwa nga avo vhane vha ri ndi vhayuda ngeno vha si vhone fhedzi ndi tshikolo tsha sathane zwino vho vha vha tshi khou gungula vho vha vha na vhusiwa na vhuhulu vho vha vho no dzhia zwoṱhe zwe a vha nazwo vho vha vho fhaṱa zwivhidzo zwavho zwituku nga hei nḓila no na uri vho vha vha tshigwada tshituku vho vha vho vha rahela nnḓa tshivhidzo tshihulu tsho ralo tsha tou vha bvisela nnḓa uno ḽiri ndi a ḓivha ndi a zwi ḓivha uri ani athu ṱangana fhasi kha kuḓa fhedzi ni ṱangana kha phaseji kana huṅwe na huṅwe hune na kona no ndo no vha kha mulindi we wa vha vha tshi ṱangana khawo vha ya fhasi mavuni nahone vha ṱangana na zwithu henefho ndi a ḓivha maṱhupho anu nahone ndi a ḓivha khakhathi dzanu na zwi ngaho izwo fhedzi no itwa vhupfumaho nga kha ayo maṱhupho yawe nene mbudzeni tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tshine maṱhupho a ḓa kha tshivhidzo a tshi khwaṱhisa tshifhinga tshoṱhe a khwaṱhisa tshivhidzo kha maṱhupho ndi ḓivha maṱhupho anu fhedzi no pfuma ndi ngani no farela kha nṋe no pfuma fhedzi maṱhupho anu ha khou ni vhaisa zwino one na anu li zwilimuwa vhanikolatini vha vho no ḓiwanela sinagogo zwino bibili yo amba nga uralo hafha na anu zwilimuwa hafha kha ndimana ya vhuṱahe hune zwine a vho ngo ralo fhedzi sinagogo ya sathane tshivhidzo tsha vhukuma tsho vha tsho bviselwa nnḓa vhanikolatini vho vha vho dzhia ndango na vhone vho vha vho bviselwa nnḓa vhathu vha na miyamukhethwa nga uralovo vho vha vha si na mushumo navho ara simirina ngei asia vho ḓivha fhedzi uri hezwi zwithu uri khare ya vhavhulawa yo vha yo vha lindela vho vha tshi ḓo vha vho dzinginyisa ni a vhona zwino nga maṅwe maipfi ndi musi ho vhuprofita ho ṅwaliwa nahone ha rumelwa fhasi no tshivhidzo tsha vhufara no vha vhona uri ndi vhone vhane vha khou ya u ambara khare ya vhavhulawa mulandu vho vha vha tshi ḓo mulandu zwo vha zwi tshi ḓo vha tshiwisa isa rufuni vho vha vha tshi khou lavhelesana nazwo tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe a songo ḓa nga kha tshikhathi tshavho zwenezwo kha musi vhaṅwe vhavho vha ri zwo ralo ni a ḓivha ni a ḓivha ndi a ni vhudza iyo muprofita o vha o khakha yohane o vha o khakha o ngauri a songo itea kha riṋe hafha simirina mulandu zwo vha zwi phanḓa miṅwaha ya maḓana ni a vhona fhedzi musi mudzimu a tshi amba tshiṅwe tshithu zwo ḓo tea u vuledzea ndi hone hafho une ra vhea lutendo lwashu henefho kha ipfi ḽa mudzimu mudzimu u vhulunga fulufhedzo iṅwe na iṅwe hu si na ndavha ni nga elekanya uri zwi fanela u itea hafha fhedzi khaṅwe hetsho a si tshifhinga tsha mudzimu uri a zwi ite fhedzi ipfi ḽanga a ḽi nga vhuiḽa kha nṋe fhedzi ḽi ḓo vuledza izwo zwe ḽa rumelwa zwone mudzimu u ḓo dzulela u hulisa ipfi ḽawe uno nga tshifhinga tshaḽo ḽone ḽine ḽi ḓo anwa ngauralo havha vhathu vho a vha vhone tshivhidzo tsha u thoma fhedzi kha itsho tshivhidzo ho vha hu mvumbo ine ya ḓo bva kha tshivhidzo tsha simirina nga murahu zwino zwenezwo vho vha vha tshi tea u ambara khare ya vhavhulawa vhunzhi havho vho vha vha tshi tea u vhulawa zwino kha ri dzhie yone yone ndi mana ya vhufumi unga ri tshi vhala hezwi u songo fa na tshitihi tsha hezwi zwithu sinagogo ya sathani ine ya ḓo u tambudza vhona diabolo u ḓo u posa iwe kothoni uri u lingwe na uri u ḓo vha na maṱhupho maḓuvha a fumi iwe i vha fulufhedzea u swika lufuni uno ndi ḓo u fha khare ya vhutshilo yawe nene vho vhudza uri vha songo fa musi vha tshi vhidzelwa u fela havho havho vhurereli zwino khaladzi wood huṅwe na huṅwe hune na vha hone ndi a kholo hezwi zwi ḓo ni thusa khaladzi wood o vha a tshi khou humbudza ḽiṅwe ḓuvha o vha a tshi kundela u pfesa uri ndi ngani vhaṅwe vha tshi vhofholowa vhaṅwe vha sa ralo tshiṅwe tshifhinga ni tea u ḓivha mudzimu o vhudza havha vhathu zwino ni songo ofa kha hezwo ngauri sathane u khou yo ni posa henefho ngauri heyi nzulele ya vhanikolatini ine yoḓa nahone ya rahela nnḓa ngauri ndi khou ni tendelela na fela ndivho yanga fhedzi ndi ḓo nifha khare ya vhutshilo nga iḽo ḓuvha. ngauralo ni songo zvinoraveresani ori zvino arana rimuwa musi richivara pakanima neufumi irani ivari hapu usongo opana chitii chaizvo zvitu zvine wadzotambura onani dhiabhoro dzoposa vamwe vavo ini jere uri niringwe nawo neni dhova namatupo maduva fumi bedzi iwe iva wapurupedzia osvika nano rimwe uri azongoraro osvika husi usvika rufuni bedzi karufu neazviwana vapurupedzewo karufu neavona hunovarano zvino ari satani nhano rimwe uri ova aene otarusawo samiti wazo zvino hei sinagoga yasatani yova iva nikolatini riyazvidiva izvo azongoraro zvene zvaovona dzangano muchipe hehavauka utakuwa hune adzoita uri hava vatu vatambure hune adzoita uri hava vatu vatambure nahone vova vachiteya kupfedzeya kamapungo madhipo svika karufu nano jera njere kavutambwa mbingano husi usvika rufu ruchiri pandekanya bedzi karufu ruchiri pandekanya neavona zvino kana usvika zvopambana zvino vova vachiteya upurupedzeya kakristu karufu iyani panda nazvo karufu nazvo nisongowo pangauri ndidzoni neyakare zvino hezvi maduva fumi ane vamba ngao hapa maduva fumi dhuva kabhibhiri limera mwaha muno zvenezvo maduva fumi ova aimwaha yafumi yauvusa hadiocleation diocletian Diocletian ndiiyo mbiye yavusa maperoni zvoraro huna mbinji dzovusawo ngachikati chechivizo chaefesa unoniro ndiatende yova iyona nohe Diocletian hapa ndiyone yaupedza yehavusa kamimwaha yafumi naone ova mutovori oshururesaho maropa kavote otoima nechichigwada chechavaponda vakreste naone avavuraya vovapisa vovaita chimwe nachimwe naone hova humimwaha yamutovoro waushurureswa hamaropa hunonga haichichipinga uvusawe hova hubvanga madzana mararu nambiri usvika madzana mararu nafumi mbiri vopedza chikati chasimirina ngaujena kakonstantini huno ojena nga madzana mararu fumi mbiri konstantini oraro ayo ova amaduba afumi amathupo hunozotoma nga niro hunozaguma nga Diocletian huno atoma aniro hova nga AD furatiina musi niro achidya kulunou zvino ndimana yafumi ntindi fulupedziso zvino vudova nahezvi panda musi richivhara uyo ari na ndeve irani apfe zvemuya waamba kazvividzo uyo ane akunda hangavaisvinga rufu rwavuviri zvino ndikoteu amba chimwe chito hapa uri ndikone uyu ara ndazvihumbura mbiru yanga hunonisomozviamba zvenezvo ndimudziya chimbeva neavona ndikotodza nechirimwa chimwe chito hapa kauri rumwaro unondierekanya urihova hu imwe yadzi pazere kuru kanne vachipinga chirafu usvika ndichiwanurusa zvino kari hezvo ngavuronwane zvino neavona uyo ari na ndeve ngamamwe maipfi ana ndeve yaupfa neavona ndi uvhureya kamuya irani apfe zvine muya wamba kazvividzo zvinovonani hezvi ndi zvitu zvitii hoyu mutovoro nachimwe nachimwe chadza chipidza chimwe nachimwe chacho chapfukira kachividzo chimwe nachimwe zvone zvividzo muya uri kazvividzo uyo ane akunda kaicho chividzo efesa zoruga simirina kwote uyo ane akunda kazvividzo zvote angasi vaisiwenga rufu rwavuviri ene kachividzo chaladhokiya ukunda mini ukunda vanikolatini ukunda zvitu zvashangu ukunda dzidenominesheni ukunda vuchipe ukunda chimwe nachimwe chashangu uno achibvisa naone hafuna kristu aningavaisvinga rufu rwavuviri ndingani una vuchiro vusaperi vuchiro vusaperi mungasife yesu ori uyo ane apfa ubva kanne una vuchiro vusaperi angasivi afa ndizomuvhusa nga dhuva laupedza zvino zvino huna zvino nikoya uyu vanji vakoyohanedzana nahezvi bedzi ndikotodza nichihumbura nga manda zvino panda amusi nichidya cheyo neavona ndikoyoamba chimwe chitu zvinhu ndingazvo ndisatende urunahere yauyanga usaperi hunga sibe na heri ya uyanga usafiri. Ngarari arari hubia havana heri ya uyanga usafiri. Chenezo heri ya uyanga usafiri yo zero bahone. Ngaru uyanga usafiri. Una chibumbe uchitipezi chabuchilo usafiri. Unundizine rote rako toda zone. Uno ara nitiko ya uswarari ninarini. Na uyanga usafiri. Chenezo nidotio ubana buchilo usafiri nitiko uswa. Chenezo udoba umudzimu achiko uswa. Ningasibe na heri ya uyanga usafiri. Uno bibili yamba Yesu zikaga. Heri yoto sikwa. Uno ara yoto sikwa. Chenezo asia uyanga usafiri.
Anything that's eternal never was created.
Chimwana chimwe cha uyanga usaperi achungubia cha sikwa. Chodzwero vahone. Ni uyanga usaperi. Mubiwili iri. Here yo sikwa diabolo na marunga vawe. Here yo sikwa. Asia uyanga usaperi. Una atitendi uri mutu udotambu zora uyanga usaperi.
I believe that the Bible plainly states.
Nitenda uri bibili yamba zvikagara apa. Uri uyo ane akunda angasivaiswe ngarufu rwauviri. Zvino rufu. Lone ipfi rufu livaka ni Yesu ndipandekano.
Now, when we are separated from God.
Zvino musiro pandekano namudzimu. Kachivi, ronofa kare, bibili raro, ropandekano kamudzimu, rutumura, rofa zvivine na upfuka, ribatsinda kamudzimu na karupfumo rwawe, unozvenezvo musi richitanganidza mudzimu naone rava na vuchiro vusaperi, rivana vawe nawo vachipidza chawe. Mutukana wanga mutuku hapa la Yosefa, nichipidha changa, husina ndava urimini, udozwela uraro, oninga, angaba asina, ara ndova nimuna muhulo fumao, uno ana ifalinchi, anga, abana ifala chingwa na chingwa, pezina ozora ruka diva murwa, nichipidha changa, zwabukuma, nichipidha changa, shino ningasimu landure ufana na msi, ningasi dhirandure. Ngauri nichipitha changa, ndingo zama ropa nzido sumbeza, urindi wanga ni abona. Unundingo zama ropa nzisumbeza urindi wa mzimu kanai ni abona. Nivana ba mzimu, naone ni nabuchilo usaperi, wezi muya une wachinya, uyo muya udopande kanywa. Na izo ndizone, zonezo awucha doba honi. Sunarabele sani, chingwana chingwana chirena matomo, china magumo. Ngauri chingwana chingwana chinena vana matomo, nitiko. Pezi muzimu hango sikiwa. Ozero vahone. Auna petu ya sikiwa. Mungira yote ine ringabuya raba na buchilo usaperi. Nuva chipitha cha tsiko. Ugara. O. Araba chinga zivona. Ni abona zune muya mketwa. Ani itera zone. Ni muya mketwa. Musikene mune. Muzimu kosi kachibumbe ocha muya. Abiza muya mketwa. Gaurizoba zika mubiri unubizwa Yesu mruwa wawe. Weasika Yesu mubiri. Ningazo wote ya ufa. Muzimo zuraka ena mayamutu. Unosele ya maropa ya tumulwa. Unubuchiro vaka sele ya maropa habu ya mrao. Ningazo uyomuloshi wa kare katestamende ya kare. Ingastuwa otuwa ana mnando mti. Wea dhanao. Beji katestamende nchwa. Arikaba iberu uri. Musimuloshi ono tanzuiwa. Hachena ruvaro rwa chibi. Chino testamende ya kare budhisa ngwana, aivea pasi, avea zwanda zoe kayo, muloshi, chipeatu muna mkuru, afa ushuru wa maropa, naone afa ura rahayo, uno ya afa, uno afa mubili mtuku wayo uchioma, uno babana ufa hayo, ozdiwa urihova uchiteova ene, ngwana yu jiawi mohawe.
The priest took the blood, put it on the altar and the smoke went up and it was a prayer of forgiveness for the world.
Chipea jiamaropa, abea kalitare, unuhunubuti ayanta, unuhoba utabero, ya uhangwero itenamu, unuhubo uchilo achipuka, wabo ngasikono ubuya mrao kamutu, unuhazura na muya wamutu, gaurindimuya wachipuka, uchilo achipuka na uchilo hamutu, zoba zunga sitangane, pezi ndi, ndingazo otuwa, anarutamurutiro, uitachibi, chitu chiti, odero itabupongo, uno anekeza chitabero chawe, uno aumena mrao, ana chitu chiti, chanda ni chawe, nizone.
Here when the worshipper, church of God.
Pezi hapa musi muloshi, chivizo cha mzimu. Nisongo kundero wana hezi, muloshi we avea chimbira kamurwa wa mzimu. Unongarutendo avea zwanda zwawe kai, yawe nene. Rabele sani hapa kachipato chawe na chirangwa chone mberera. Kachipato chawe, maropachiko erera na chipato chawe na fabutungwa mzimu wanga, mzimu wanga, ndingani wontu chela. O mratu, musi nichibona mtengo, wea nifera, naone urihova unyi, Emmanuel, muzimu achiko ufa wimuni hanu. Zvenezo huitea mini, muroshi zvenezo, musi yo sere ya maropa, yotu munhu akamurova mudzimu. Dimini zvoiteawo, yo sere ya maropa. Nani mini, ni sere tukunti ine ya vaka kotsi anu, chachisadzi, achina uchiro, wachisadzi uveredza gumba pezi, chihwari, liwa uhwara mbeu. Pezi maropa avaka wa munna, ndingazo ene, mwana achijia dzina la kotsi, unazonezo pezi, musadzi achimara munna, ujia dzina la wotera vana, uvana chiarameri cha mwana, ane adobebera munna, pezi bungando amba, pambo ingavechera gumba, pezi arayova isatu vana gukurume, alingato tonyi. Ndi ndori, ndingazo, rina zwinji zwakare, zero torao, zwibizo zwafomala na musi, wawana huyu mumburo wabaniko latini, vana zita zwinji zwinji zodara nga makumba usinao, naone azwingabu izwa toto nyangauri abana, ningaita chingwe na chingwe kabo, ubavidza mabishopo matikoni, na chingwe na chingwe, vangasibu heba tenda kazu higa suchitewe na mutendi, ngauri abongova na mufarisi Yesu Kristo, ara na vuya na nonera na uyo mufarisi nga manda mzimu, Musi yo sere ya maropa ichitumua henepo Calvary, nu uobuchiro hoba uhenepo, Jehova mtugu, o ziti hoba zichichinyanyura. Ni adhiba mwana mungu kotoda chiga, na abakoraro mwana mungu uri o ntumbezeni chiga, bayudavari ntumbezeni chiga. Irani ndini pe chiga, muzimu ni pachiga chimu chipinga, bumbera chiga, vaisirele bumbera chiga. Obu zamprofita, lidobapa chiga charini na rini, chipofu chido beba, chipofu chido idhuwara na one chido disamurwa. Amen. Udobizwa Emmanuel, muzimwana rini, chigachurwa nesa chachabia chanewa. Musi muzimu, musi kuwa matadruna lipasi, achita sistemu ya sola, no aima ene pala tabani ya pala mo, no alabele sange iseri kachiko upu, no ningabona mingwa ya madana milioni za fumi, za che, za kalinda. Wisani hezo kazimaera, unopanda hezo, ukadhiba na mwezi, na narezi, na mashango, no ozita zote hezo, oto uzeza kachanda chawe, nga uraro, ee.
And that great creator became my savior.
Uno ula msiki muhuru, aba mchizi wanga, adapasika sere tuku ya maropa, usinga kamu utu, pezi adachipufu, nga kamsanzi. No ajia hei poleni, tuku avaka msazi, naone athivumbela ndu, no ajira kai, oh, zitioba zichi kwama.
Jehovah,
kachika ya manyoro, kachitumba, achikorire, Jehovah kadangala matanga, ichondichiga charina rini, vangweba haba batu vo omato.
Jehovah
mudzimu, rushero riraho, hallelujah. Kachitumba chinukao, unorerekanya uri mumwe mutu. Na imisana ningo yanu, idona, idoni kumba, unorerekanya uri mumwe mutu bo. Une Jehovah odzira kachitumba nga katuli ya manyoro. Achikurira sa, mwana mutuku mwana mumwe. Sitova zichinyanyura, icho ndichiga. Mudzimu ori, ridoni pachiga charina rini, ndichiga chabukuma.
Jehovah playing as a boy. Jehovah working in a workshop.
Jehovah achikotamba samtukana. Jehovah achikoshuma kafeme. Achisama tanda samvana. Hallelujah. Nene, Yahweh, nene. Jehovah achitanzwa minenja murei. Lidhonipa chiga. Yawe pezi rito vana mfunzi ni adhiba, na nguvo zote, na zikodo, na kolara, ni abona onde, ni pachiga charini na rini.
Jehovah
oye makoroni ya mudi na mare kachipato chawe, Jehovah ovulwa abapezi, kamubili, bukatia matadruna lipasi, onyaza toni za chipambana. Roba na chifaniso chawe henepo na ngwenda mtuku woka nyerwa kai, auna zingwe ni mubadi oito izo. Bomu vura sara utota, bamu shonisa. Oh, icho chigwada chabadzia muhoyo, musi awara ichisika. Hili ni duba la mutu, duba la mrena liko uda. Jehovah chiko ufa. Eh, auna chovera ho. Jehovah chiko rabera. Auna chovera ho. Nizone, stoba shikwama, nichiga charini narini, nichone chiga, chine batubote, badodiba, zonezo afa, Jehovah afa, zonezo lipasila tomo zingine, Yahweh nene, zonezo afuwa bafuni, unu akonyeranta, Yehova achikubuya nga chibumbeo cha mwa mketwa kuchira kha chibizo chawe kukati ya vhathu vhawe vhugara. Yehova achikuchimbira pasi nga kha chibizo achitarukanya ngerekanyo dza mumbulu. Yehova achikupodza vhalwadze. Yehova achikuamba nga kha meme usika muthu asiyana ndaulo ya ene muṋe. Yehova achikuvhuya murahu nga kha tshikhuwa achitalutshedza nikutoda tshiga. Amen. Uyo Jehova odza pasi kha pongwe aivusa no avawa pasisa nga maanḓa usika mmbya dzingasimusedze uno amutanzwa achena sa mahaḓa naone amupa mbilu yo tambaho sa dzuva yawe nene. Yehova achidya chidhakwa choedzerawo henepo miedzini natunzi dzodza mulomo wawe uno amuitori afunze mapungo madzipa malopa Yesu Kristo achikuritanzwa. Musi wo vakhalipasi oya kha ḓorobo ya pasisa yeavai hone na kha vhathu vha pasisa vhe vhavha vhe hone uno vha muṋea dzina ḽa pasisa ndi zwone. Vho mufara lwa nga nḓila isi yavhuḓi naone vha muvhidza nga dzina ḽo vhifhesaho ḽine ḽi nga vhidzwa Belesebulu diabolo. La pasisa ḽine vha nga mufha muthu amufha fhedzi Mudzimu amuvusa uno amufha khulununi ya nthesa usika tshiteo kwatama uri abone ṱaḓulu. Amen. Mugara naone vha mufha dzina ḽire nṱhama dzina oṱhe ane a bulwa ṱaḓulu na khalifasi na muto woṱhe nge ṱaḓulu na khalifasi u vhidzwa nga dzina ḽawe. Ndi zwe muthu a humbula ngaye, ndi zwe Mudzimu a humbula ngaye. O Mudzimu, Ibrahim humbula yanga ifane na yao. Khotsi, muṋe wanga, dzina ḽa vhuḓi. Zwino uyo ane a tenda nṋe una vhutshilo vhusafheli. Zwino ara huna tshivhumbeo tshithihi tsha vhutshilo vhusafheli, uno ni tshi vhuwana nahone ri khou vhuṱoḓa nga Yesu Kristo, uho ndi vhutshilo ha Mudzimu. Zwenezwo musi yo sele ya malofha yo kwashekana kha muri wa Mudzimu, zwino uyo Jehovha mutuku we a vha o valelwa nga ngomu ha hoyu muthu ano vhidzwa Yesu, musi kha yeho dzulo khunyelela havho Mudzimu lwa tshivhili. Uno zwino musi ri tshi ṱanganedza hoyo malofha u itela u hangwela zwivhi, uyo muya we wa vha u si kha muthu fhedzi kha Mudzimu, vhugare yone Bibiḽi iri one malofha a Mudzimu. Muṅwe muthu o ri ni a elwa, ni songo amba tshithu nga Vhayuda, ngauri o vha a Muyuda, o vha a si Muyuda, o vha a si Muyuda kana wa nnḓa, o vha a Mudzimu, ndi zwone. O vha a malofha usiku wawo a Mudzimu, Mudzimu o zwi ita zwa tshipentshela, o vha a awe, huno nga kha ayo malofha usiku wawo ro a ṱanganedza sa khangulo yashu, ngauri o ri fela kha lwone lufu a tshi itela riṋe, yo sele ya malofha yo kwashekana, u vhofholola uyo muya mukhetho uri u vhuye murahu kha riṋe, uno zwino ri vharwa na vhananyana vha Mudzimu nga kha mabebo a muya. Zwenezwo vhutshilo he ha vha hu Mudzimu, hune a vho ngo vha na mathomo kana hu ḓo vha na magumo, ndi hanga na inwi nga tshilidzi tsha Mudzimu kha Yesu Kristo, khezoha. Zwino hele, ri ḓo humela kha izwo usikale, ndi a ni vhudza uri zwi nga si vhe. Ndi a tenda kha ele ifhisaho, muṋe wanga, Bibiḽi yo amba nga u ralo, na nḓo ya mulilo. Zwino fhedzi i nga si vhe ya lini, i nga si vhe ya uya nga u sa fheli. Zwi nga vha Bibiḽi a yo ngo vhuya ya ri ndi ya uya nga u sa fheli, yo ri ya lini na lini hele, a i ambi ipfhi uya nga u sa fheli, iri lini na lini hele. Zwino yo lugiselwa diabolo na vharuṅwa vhawe, hele ya lini na lini, hu si ya uya nga u sa fheli. Zwino nga murahu uyo muya u nga shengedzwa henefho nga nṱhani ya mishumo yawo lwa miṅwaha ya miḽioni dza fumi. Kha zwine nda ḓivha, a thongo ḓivha zwine lini na lini zwi nga vha phanḓa ha Mudzimu, zwi nga vha lwa minete miṱanu, zwi nga vha miṅwaha ya miḽioni, zwi nga vha lwa miṅwaha ya miḽioni dza fumi, fhedzi hu ḓo ḓa tshifhinga tshine muya wa ḓo guma u vha hone. Hafha ndi zwine Bibiḽi ya amba, ni a vhona, uyo ane a kunda hanga vhaiswi nga lufu lwa vhuvhili. Lufu lwa u thoma ndi u fhandekanywa kha vhafunwa vhashu, ri a vhuhoneni ha Mudzimu, u si tsha bva kha vhuhone hawe, ni a vhona. Zwino ara hu na lufu lwa vhuvhili, zwenezwo hu tea u vha na lufu lwa muya. Uno zwenezwo uyo ane a kunda shango kana zwithu zwa shango, u na vhutshilo vhu sa fheli nahone hanga kwamiwa nga lufu lwa vhuvhili, khezoha vhutshilo vhu sa fheli. Fhedzi ene muita zwivhi, Bibiḽi yori musadzi ano tshila nga u ḓiphina ofa nawo a tshi kha ḓi tshila, ndi zwone wone muya une wa tshinya u ḓo fa zwa vhukuma, na u fa ndi mini yo fhelelaho phandekano, a hu tshena, ni a vhona. Zvino ndiutumura ndizone ndiutumura. Ahuchena zvimwe kazo zvidodjiya chipinga chingapano bvisa izvo. Zvidotsangandira ntiye zvajena ngayo. Naone hudosvika fetu hune aungavi nachitu chosarawo kacho. Chidotohumela murau kazvine choitwa ngazvo. Ringajiya sere rakwashikana sere uva sere ntiye. Uva imwe sere usvika nechidotsa pasi kasere yautoma. Kwashikana nikaiyo sere. Zvino zvinivana chemistry yamaropa. Nidzaka chemistry dzopambananawo dzamaropa. Zvino zvinobva pasi kachipidza chituku kaiyo sere ndibuchiro vangasiwane hezo avadzivi chitungazo ino uwo buchiro mapesonini hudoda kapetu usvika usichava hone usaro ndiuri ndichemistry piya uwo buchiro atitende uri buna chemistry ndihachimuya nozvenezvo kaizvo mapesoroni kutopandikana asava hone ndizvine bhibhuri yoamba wone muya une wachinya udhorova huno avo vane vakunda kaizvo zvikati zvachividzo avanga vaisiunga rufu rwauviri muviri ufa utoma muya wava uteverawo kaufa naone auchadzova hone neavona ndi nani atenda kuti bhibhuri ine yaamba izvo zvino elwan ara here iyauyanga usaperi zvenezvo bhibhuri yokaka musichiri here here yosikiwa no ara muto achikoya uswa rauyanga usaperi hereni zvenezvo udotiyeuri ave na vuchiro vusaperi uva opatuwaho uswa nandizone zvoruga nandizvibumbiro zvingana zvavuchiro vusaperi henepo chitii ndizone vuchiro vusaperi vutii zvino misongotowanari mukomana Branham haatendika here mukomana Branham uyu atendaka here bhibhiri yafunza ruhuna here musi zvichitova na vutanzi ruhuna huna petu hauawera huna petu haunyambudziwa huno mudzimu dzoita uri muya une wachinya kaye unyambudziwe naurandura yesu kristu samuchidzi wanu nidhozvavukuma nidhonyambudzerwa zvone pedzi huva nechipinga chine achichadzova hone pedzi nemimwaa mingana yamiriyoni ine zvadzonijiya uri nehumene murau achidhivi pedzi chimwe chipinga nechivumbiwa chachipinga usvika nechibekwa hapo zvenezvo nechivumbiwa chauyanga usaperi nondira iyote ine ndangazviwana nduva nechipidza chamudzimu kainu chiva vuchiro vusaperi nani azvivona zvakuma iyo ari na ndeve irani apfe zvine muya waamba kazvividzo ndi amufuna naani raro ndotakara ngamanda uva na vuchiro vusaperi izvo azvichanzindera narutii ngao raro rina vuchiro vusaperi zvino uno ndiyadziva hezvo naone ndiyapulupira uri mumwe namumwe udova naho rothe Irenaeus ndova na notsi yapaka Irenaeus ngaauvara heidziva zvakare ndiyo nembuno Irenaeus onangiwa ngauri ova na zviga zvachapentekosi yavubvo chividzo chamutevera zvino arari mudzimu ndivangana vanotenda uri chividzo chotoma ngepentekosi zvoruga ndivangana vanotenda uri mudzimu otemendera chividzo ngepentekosi zvoruga mune wanga zvinozvo arari izvo hova huchividzo chamudzimu chautoma nondizve avidza chividzo huno utsinde zvinhu rine rimatavi ara tsinde lavuya lavheredza rimwe tavi lidhova mini pentekostala zvino kamusi husingadzina zvino rina madzina pentekosti bedzi hezvo hazvipiri methodist vabaptist presbyterian pentekostala izvo hazviyambi chitu neyavona litouva dzina bedzi tenda navane nachenjemo yapentekosti mbirini yanu pentekosti kamu yawanu ichinipa vuchiro vusaperi zvinezvo mudzimu unipurupesa hezvo andingakwamiunga rufu rwauviri uri nina vuchiro vusaperi naone ndingasikwamiunga rufu rwauviri neavona ninani nisongotungufadza muya muketo wamudzimu zvino nisongotungufadza uita zvokake yawo ara naita nindozvibhadhera ngauri bhibhiri iri nisongotungufadza muya muketo wamudzimu wenapfunerwa ngawo usvika dhuva latenguro yanu nandizone nisongotungufadza muya muketwa o likoyova dhuva lavudi mamwe macheroni zvimwe zvaizvi zvipinga unisumbedza uri mvuo ikoyova yali pasi lothe hudova navaviri tsimuni huno ndidhojiya mutii huno vaviri mbeteni huno ndajiya mutii neavona hudova usiku umwe fetu huno masiya rika limwe siya lali pasi dhova mvuo yali pasi lothe uhwo takurerwa tadhuru parapara mudzimidhorira mumwe namumwe wahava hezvi zvividzo zvituku hapa 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 naicho chigwara chituku chechapira ngakaenepo huna chabva hapa 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 musi uyo chipofu chipofu chichivona ngaawari yavusumbe zvino erwani hova una zvipofu zvasumbe nandizone kana ndikuamba zvipofu zvitanu zvobva zvipofu zvitanu zvobva uyo tangana namurena vatanu vava votanya uno vatanu vamatsiro nandizone huno zvino kadzi wachi hova una wachi dzasumbe huno magumoni awachi yavusumbe vamwe voedhera kubva kahei wachi hei apa hei apa hei apa naila Wacha busumbe ho bana ifi le lavu bonani muho yada ivani niyo tangana nae uno bavua bafunga mbone dzavo uno hava na vanwe vothe bavua monana hapa o na icho achingavi chipinga chavudi o rova ri chanzera rumba rumba rutuku.
It's a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
Apa kare bona ra tshinga ruimba.
A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time it will be.
Nice was ngabe zwabudi. Oh, na zvingavi zvabudi henepo usina muhwaro wahwara rotakara richiimba na dzigirogo dzambiru dzichikurira. Oh, na azvingavi zvabudi henepo ndivangana vavoini vane vazvidiva uri vadhoya hayani ndivangana vanozvidiva uri vadhobva ngaula munamo ani zvidivi ndivangana vanozvidiva uri aranabva nidhodhova navuya hapo ndingasi zviyambe ngauraro ndisongotendera hwu usiku wakunderwa ndisongokunderwa mudzimu kavuno busiku ngauri hwovu vungadhiva busiku hwaupedza hune nadhova na chipinga kana chikara ndinwi nyina wosoraro nani bva gai nikoya gai bhugu yote ine yanganibudza zvine nava ndihei bhibiri yakare yopatutsedzwaho uno iyo ndi bhibiri ine ratenda kayo ndi mudzimu ane ratenda kaye uno aranisiwo kamuselo kaye chichigwada chavasigati pasi pasi apa namusi vokwanyeredzwa nda hamikuva na denomination uno na zvimwe zvinji arari araninisiwo kaye icho chigwada chituku ino anitiwova muradho wainotabanakele anitiwova muradho wachitu nitiwo bebiwa kamuvuso zvino ara nichitoda kutama kamethodist baptist presbyterian mumwe na umwe une na toda izvo zvika inu ni avona ni veya kutama hanu kamumwe na mumwe ane na toda bedzi ndido nibudza chimwe chitu musinobhegwa hapo niyadiva zvino nzvamutenga ne mumwe muchiombudzisa chimwe chipinga ari mukomana Branham wobudzavo vatu umena nemurau kachivizo chamethodisi dare zvakuma rane vabvise renda novana petwa uya zvinezvo rudhovona izvo zvoruga umena nemurau zvinasidyiye chipinga chirapfu neyavona azvingadyi chipinga chirapfu vadovuya murau hapo neadhiva chimwe chipinga ka noahe gungwa petwo tsireredzi yawo noahe wava una mudharo wodhawo unongauraro noahe abvisa funguvu kagungwa unolatobvera panda naula nausedza umoro ngaani lova lufushee ngauri lova lifunguvu chautotoma lova lichingapupa ubva kachimwe chitumbu chakare unolala tumbu yadhara ngahemera unolaya ngahange kahei kahei ngu yakare unolala tumbu yadhara nachimwe chitu unohova uchitova na chaka dzote dzazvitumbu zvodhara umona ngauraro funguvu lova lichidotodzura pasi henepo naone lala umona mutu kana ndikouva na muhuvo ngane mune ndichikotodhilera bedzi musi vachibvisa liva litikunda lova lina mvumbo yopambana nawo uyo munuko lokunderwa kukonderera ndingani liva alina chavutungu ndilone chinoni chichote chisina chavutungu lova lingasikonozvisaukani ngauraro chinhu chichote chelava lichingaita duhumena murau gungwana unolarwa kamunango itani ya umwe na umwe une na todza uya chinhu chichote chine ndanihumbera uita ndiudha kamuvuso uno ndi adhiva uri une na dhoya anichazokona kuzvikonderera narutii mukomana nedhori ndobvudha mutaro wapandekano ndosiya heli shango murau iyi muna wanga zvakuma zoraro.
They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Aningoraro.
One of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ndivangana votakairawo izvo madekwana namusi yawe nene.
Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin. That will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them.
Zvino musiri chimba ndimane teverawo ndikotodza nichikadzana kunga nichiita vusiku bumwe nabumwe vamethodisi vote navabaptisi vote navapresbyterian kadzana ninga chanu nive vatanganidza nawo usvika nichishenga chingamu yamumwe ara nichingakona zvino itano vava vukuma vatanganedze yaho nichiva namachirisano zvino musiri chiru imba.
I'm so glad I can say one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide his power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm
one of them. Nani ngazvifuna uva mufera rutendo wawe nabasimirina ara zvadzakabuimo mune nakotiyo urivana narufu kana urihumisa nani ngarivana naro muna wanga mudzimu zvidova dhakaro muna wanga ndingandira ine ndatodza uchimira ngayo hapa kapurupiti ndizone ndoerekanya uri ndova nazvo navo nevakoya uzviwana apa germany zvisikare vova vachikoya utiumcha rakachikoupu chausiku uno masoria germany vagidima mwana nanne unovaimanga urari ndoerekanya zvidova zvitu zvavudhi hani ufera murena wanga ine pala mudhavini yawenene ndini chitu chavudhi hani zoruga irandini imbere ruimbo rutuku ningararo nani nachipinga chauri rutuku zoruga ndingasiruimbe ndialuamba ndodzirero todzoimba uno mamwe aya madhuva musi nichisvika kaya hanhu havudi ufune yavo mutange yeparadisoni pasi pasi kamagumo amataka nepo une russell crich nanne rudova richikozvima neadhiva pasi pasi magumo neadhaka huna chidhu enepo chemukomana neville aimbanga acho mupatereni chidhu kakona ndoumbura unga uko amba ngaapetu anga ngeyevugarano mamwe haya macheroni musi nichichimbira chimbira kapetu hanu henepo unonaraveresa umona ngauraro pasi pasi ngange kakona nefa mumwe mutu achikoimba chiri dzichimangadzawo mungotakadzo hani wochidza muvi angaonne nerizoruga mudzimu ari ndiwe wakare mukomana branham osvika koyo henepo ndeamupfa wima henepo zvino achimba chiri dzichimangadzawo budova chiri dzichimangadzawo chine chondiisa henepo ndizoone
It's dripping with blood. Yes.
Ndingazvondikufunza izvi.
It's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He taught that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Their souls under the altar these mornings crying how long for the Lord to punish those who've done wrong.
thetshelasani nga u ṱavhanya.
But there's going to be more who will give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel keeps dripping with blood. Oh, there's going to be.
Oh, who could have been now?
Yea, I say unto thee, my people, as the servant of the living God has brought forth his word unto thee this night, I say unto thee that the hour is upon the world. Yea, I speak unto thee, my people, that thou might be prepared. Yea, that thou might search thine heart, yea, saith the Lord. For I say that around the world this hour, there are many evil spirits now moving in high places. Yea, there are being things now prepared, saith the Almighty God, that shall bring these things to pass that my servant has spoke about. And I speak unto thee, my people, that when that hour has fully come, yea, when I shall bring these things to pass, yea, when thou shalt be demanded to make decisions in thine heart as to what thou would do, I say unto thee this night, wilt thou stand for the truth? Yea, wilt thou believe me, saith the Almighty God? Wilt thou purpose in thine heart to follow me, even as I prayed the way for thee? And I say unto thee, my sons and daughters tonight, be thou not discouraged, for I say there are dark days that lie before thee. But I speak unto thee that thou might take courage, for I shall visit my people with great power. I shall vindicate my works, saith the Lord.
Oh God.
I shall prove my people, for I say unto thee that I shall try them, and I shall perfect them, and they shall know that I am the great Almighty God that has redeemed them, saith the Lord.
Amen. Amen.
I say unto thee, my people, this night, that as I have spoken again this evening unto thee, thou must search thine heart. Thou must recognize me this night, for I come into thy midst to bring thee these tidings, not to frighten thee, for I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I walk among thee this day.
God.
I say unto thee, my people, that thou should persevere in faith, that thou should lay aside these fancies and these feelings for personal affections, that thou should set thine heart upon thy God, that thou should depart
Amen.
From foolishness, that thou should put these human ways away from thee, that thou shouldst turn unto my spirit and allow me to glorify my name through thy being. I say unto thee this night, be zealous and turn from thy foolishnesses. Cast aside thy fear, for I am thy God that watches over thee this night, and I, mine eyes shall run to and fro. As I have spoken, so will I perform it even unto the end. Therefore, look unto me, and believe me, and repent from thy wickedness, and from thine unbelief, and from thy fears, and come unto me, and serve me. Thus saith the Spirit of the living God.
Amen. He that has an ear, let him hear what the Spirit
Amen. You are not there, Kafis, no more ambakas weeds.
I love him. Worship now. See what he'll do.
Roshani Zino. The one is in a duet. Arani Zatu Mufuna. Nani Gatu Mufuna Zino. Nani Gaimana Murimua. Namu Jesam Chizuan. Muziman Falsesem Komana. Mumutuana Doima Ari. The Komutoda. Zazino, the Komutoda Umufuna. Zimani pasedze karadzi. Zimani pasedze mrawapo msidzana muswa.
He that has an ear, let him hear.
You are nandeve, ngapfe, zine muya wa amba, kazwizo. Kutsi ashwata duru, munga uchibona aba bararu wa ima nga meneji abu, o mzimu, dia urabela uru uwe wakatu chewa, o iwa wakuya nga usapei, na ubane ya kanguri ya chibi chungwa na chimu, na chizo, wone mwe mketu kama chiro ashu, uri basikuwa miunga rufuru wa bubiri. Vali muwa mrena, madekwa na namusi, mungabo ima henepo, uruhuna chimwe chitu chiretini chandani, muya mketo wone ya tibuzo, uwona muya wa mzimu uchiba, ukatia batu, uwona uchishuma, uyanga mangwana, utoba mireza miraru nga utebeka, o mzimu, mireza kamutumunga na mungwe, tunokote ili arabela, uruube wakatu shere, irai muya wabudu uzule ukatia ashu, Ngaberi chutoni ipa mzimu, tutendere, chia hemi muya uise kandondoro yao, kutsi indivone, michore ya mreza madekwana na musi, uno ya mreza, ya muya mketoa ambi wabukati ashu. Unore ya humbera mzimu kutsi uru udhobanabo maduba ote ya mchiro habo, nungabe, kashangu usina magumo, ngaberi chitangana na abo henepo, vachichizu wanga maropa na chiri zicha kristo, ribaneka iwo zino kutsi, vadaze nga mie mketo wao, gauri zumbera nga zina la yeso. Amen. Muzimu anipautucheze baashu, nina nye aretini, na abo batuwe imao, bakreste kathaneni zuanda zuabo, musi bachijula pasi baneni, Batemene nubilo la mzimu. Bonani urumia mketo zitikupa zaani. Ngandele ne wazita magumoni. Ni abo na bibili ili. Irani abo baneba ama ngazindimu. Zive nga babili. Kana hae nga bararu ni abona. Huyu mreza usi musimdoba ndichi kwa amba. Lamra msizopera. Ngandele ne zwati obangayo. Mwanamuwa kuzika zwa mkuma. Atecheresa sune mwe wa amba. Tenezo vera mini. Baita zivata kuwa ushanuka. O elekanyani. Mwia mketo wone une. Usu wano. Nanga kaifi. O the item bonazo. Liadhiba bangwa bahaba batubane. Bako amba ngazindimu. Liadhiba buraru ha. Abo beba amu, unuhunu ndia diva abo, beba nea torchejo, ndi diva machiro abo urehana chibi panda mzimu. Mukomana nevele hapa, mufunzi washu, mureru wa methodisti, ni mureru wa methodisti, ozura hapa, otangane zamia mketwa, juninga hapa, mukomana jekse, mureru wa methodisti, otangane zamia mketwa, dizone, na jipiwa cha zindimi, na otorchejo. Mwini jera njera ngandira ine raba na chibizo, mwena mwa ozita, mutimwa chiko amba, niyabona ngandire ne amba, ngayo kokotoro uya nga bibili, muti mwereza ujeni ngandira yoni, uya amba, hapu, pedzi haambi runopera ruraru neabona uyanga runwaro nenepo neabona udzoneya uyo mulaedza hazvita panyedzi ngauri mweya waprofita ufa waprofita chimwe nachimwe chiyatecheretsa na udziika tinoninganira ine chibidzo chatea uvaka oda ngayo zvino kavo ine vatu vane ndingadziva nihafa ubvanda vane nopfa ndikoamba ngahazvo ndinganire nezvadzova ngayo neabona mulaedza uyabvera panda neabona mvere zviyaitea zvinezvo chimwe chitu chobverera utofanana utarukanya kana mumwe muya na asi zvavudi oh ndotakara ngamanda udziva uri chitu chiticho tiwawo ngapauro muketwa ngomuhanepa achongofosika hapa zvikadziva chitu chitii oh ndotakara ngamanda uri ndingari ni mumwe wavo anengoraro zoruga zvino machero ngamadhekwana ngavawarira vusumbe rikudyia chikati chaladhokiya huno ndichikati chambingano ndikotodza nichiidza arazvi chikakonadzeya ndova ndotorenga zvituku madhekwana namusi ngauri kamwe muyamuketa uchikoamba na zvimwe zvinji pedzi ukadziva macheroni ukodzitova minete yafumi uvakatani uno kanji ndiva pano ngaawari yafumi kana fumi ntii ngauraro huvo ukadziva macheroni pasi apa ngauraro neyadziperwa ngamulaedza wamurene naaniraro uku ukanzwa mimiye yangu mudzimani patuchedze vananga neadziva ndeanifuna ngambiri yanga yote uno chimwe chipinga musi muya uchidyiya ndango kanne utumura zvote ndinganira ine ipfi lava ngai licheofirana bhangala mucheya hote licheosvika uya ngangomo ngaanda ngandira dzote pedzi ndizvine zvari rubhisa urubhisa ndiutumura nama sizvine aningoteya uva nazvo zvino ndikotodza nichijera njera naanopfa muya katarucedzo madhekwana namusi richani uvo vutsiru uwo urubhiswa iva ne vangoho rote reyabvandirani pedzi mudzimu yadziva uveura matukwi karino hararo zvakuma uye raro ndiarivuwa ngazvo ani raro nandinwi muridzi mutuku apa hativoni natedi hativoni apa umwevo nandi zoruga karadzi ara nchidoraro nandi mwana wanu uyo mukomana Dalton mazvare wamwana zoruga musadzi wavudzi ndotakaranga manda uri nimukreste zoruga rwashu rwavudzi rwakare ruimbo rwaubharangana ndirufiyo kare ringedze rutii panhamusi richiita zvino rwaminete pedzi karadzi panhamusi richiimba jiani dzina leso naimi ndivangana vanodziva nisongo hangwa tabhero yamuta ndivangana vanorabhera mutani wanu mutani wanu uya rabhera oh ndezvavudzi kare uri ningedze ufana na zvipinga zvakare zvino
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Yatakaerezo karuringedze hapo. Ninadhatumu zvino zvino zvavukuma zvingararo karadzi kara dzinesh ndizvavudzi yezvo o ara
nechingatou
nidzitakaridzo nyimbo dzakare o ndetou ndiyatenda vo vanina vachidhobha chomwana unovava votutuwedzwa ngamuyamuketwa uvara hezvo ufana na Bofu, ufani Crosby, musi abo vatu vashango vachiringedza kumuita kuti anwane nyimbo dzashango. Vari ngani ndidzova musadzi opfumawo, ari ndidzonekedza kuchiro anga kaKristu namphodzanga ova Bofu nyadiva, ari ndikoroda kuchiro anga nazote kaKristu. Ari hunovanga vaya mukwatera ngauri ohana chikara chingao icho hangoringisa pfanelo dzawo dzamabhebho kufana navo Presley naavo vamwe voraro bedzi oima nazvine atenda ngauraro vamutuchera. Ari zvenezvo musi ndichisvika tadzuru ara huna fete oraroo. Ari ara navani chingavana zvine nava hapa ndidzova nibofu. Vari miniya ara nibofu. Vari ndidzomudziva hani? Ari ndidzomudziva, ndidzomudziva. Vari miniya ara nibofu, miniya ara nibofu. Ari ndidzofanga khandiso dzanaro zvenezvo ari mulomona atomumela murahu huno ari.
I shall know him, I shall know him. And redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him. By the prince of the nails.
Oh, yes, oh, anganga, izo zironda stanu zvabudi, zvichinzurumera ndanga hangei. Nandi vuya ndarandura hani uyo wabudi. Irani ndife, irani ndiyeka, irani ndichimbire ndira yachimwe na chimwe. Bizi nisongo ntendera ndarandura uyo wabudi. Anzirumonga ngewe afera nne. Ei. Unobungani chiva madekwana namusi nikotoda. Chiani dzina la Yesu na inu, zoruga, karadzi. Nari ngaima zino, rote. Zvino musi richikokotamisa todzashu.
At the name of Jesus Christ.